Thank you very kindly.
Ngiyabonga ngomusa omkhulu mfowethu, ngabe lokho kufanele kube umqhele wami wezimbali na? Ngiyabonga. Sanibonani kusehlwa abangane, ngiyajabula kuba lapha kulobo busuku, futhi ngijabule kakhulu ukuthi siyakwazi ukuphuma sibonga inkosi elungile ngezinkonzo ezayo ezimangalisayo ezele busuku. Ukuzwa kungokokuqala ngqa ukuthi ngithole ithuba lokungena phakathi kwabantu ukushumayela kubo kanjalo isikhathi eside nokubakhonzisa. Futhi izolo kusehlwa lapho ngiphuma, umfana oshile kimi washo bathanda ukuba ngibe nalolo hlobo lomhlangano, ukuba ngehle ngibeke izandla phezu kwabantu, bacabanga nje ukuthi mhlawumbe bathe uma kubizwa emsamo kuhlale kuyikhulu lamaphesente, base bethi uthatha nje izwi labantu kukho ngaleyo nkathi. Ngithe awu, banokukholwa, bayakholwa. Futhi ngenkathi ngehla phakathi kwezihlalo ezinamasondo, ngicabange ukuthi bekungubhili ehamba phambi kwami, futhi kwenzekile ngiphendukele emaceleni kuba ngibuke bekungesuye ubhili, bekunguye. Kwase kuthi-ke lapho ngibuyela phezulu, khona-ke inkosi iqala kuprofetha yayisithi kuzoba nabanye ezihlalweni ezinamasondo ozohamba adabule ezithamelini, abanye baphume. Mfana uthe, ngabe lokho kuzokwenzeka na? Ngithe, wena nje bheka ubone. Futhi lapho izolo busuku kunjalo, labo ngabantu abahlanu abakhubazekile abaphuma ezihlalweni ezinamasondo kuleli viki. Kuyamangalisa lokho inkosi yethu ekwenzayo. Ngikholwa ukuthi izohamba kahle kakhulu ngaphezu kwalokho kulobo busuku. Angicabangi kanjalo na, siyakholwa ukuthi izokwenza. Manje kusase busuku kungukuvalwa kwale nkonzo, niye nalunga kakhulu kithi, futhi niyaphuma, futhi nihlale esimweni sezulu lapho kupholile, futhi nina futhi nibe bahle kakhulu kakhulu, futhi sizohlale sinikhumbula. Futhi ngike ngaba nokuthi ukushikashikeka oku wena into enhle benikahle, ngoba akujwayelekile ukuthi ngikhulume kubantu kanje noma ngishumayele bese-ke ngenza kubizele altare nokunye nokunye. Mfowethu Mo ngesizathu esithize akavelanga, nomfowethu wakhe Bright akavelanga, kodwa mfowethu Tom ovele eNingizimu Afrika mayibusise inhliziyo yakhe. Ubendana thize lapha ngimuzwile ethi amen esikhashane nesedlule, nangu ebuya. Futhi lokho bekungeke kwenzeke ukuthi kube ngumfanyana owaqanjwa ngo-William Branham na? Awu, hey, ngikubone okokuqala ndodana, wena ungumfana okahle, ngilindele ukubona lapha endlini yami maduze nje manje. Niyabo, awu, lokho kuhle kakhulu. Ngiyazi ukuthi nonke niyakujabulela ukukhuluma kukamfowethu Tom, cishe uzobe ekwelinye ibandla lapha kusasa. Umfowethu Bila uhlezi lapha, mhlawumbe uzobe eshumayela ndawondawo ekuseni, futhi abanye abafana lapha ngiqagele bakleliswe kwamanye amabandla. Manje ninayile lapha nasenkonzweni, izivakashi ezikanye nathi ngani, ninani nathi lani bandla elithize elihle, futhi niye ebandleni kuseni. Bonke laba befundisi lapha bamelela amabandla evangeli eligcwele eAntla noma emakhoni lapha, futhi bangajabula kuba nani ebandleni labo. Futhi angikwazanga ngisho lokuhlangana nani noma yimuphi wabafowethu ngaphandle kukamfowethu Palma omncane lapha. Ngingase ukuba ngixhawule izandla ezithe zibe zimbili zabazalwane, kodwa uma bonke benjengomfowethu Palma bangabantu abakahle, ngiyanitshela lokho, bakahle ngempela, abazalwane abakahle nje. Futhi manje sethemba ukuthi kusasa kuzoba nezinkonzo ezinhle kulo lonke ezweni lonke. Yima isikhundleni somsebenzi wakho kusasa, manje kusasa kuseni yana kusete sikole. Futhi ake sibone, ngiqagele kusasa ntambama, izinkonzo zilapha kunjalo na, kusasa ntambama na, kusasa busuku na, awu bakushintshile kuze khona-ke inkonzo. Usuvele ukumemezele, ngiqagele kulungile, izinkonzo zilapha kusasa busuku kulungile. Manje inkosi mayibusiswe umkhuleko wethu oqotho. Manje ngendaba nje ukuzindla isikhashanyana, futhi sifuna kuphinda sisho futhi sibonga inkosi ethandekayo kakhulu kakhulu ngakho konke eyakwenza. Manje ngiyakholwa ukuthi kunoma yimuphi umhlangano waseMelika walezi nsuku eziningi ngabantu abakhubazekile abahlanu abaphilisiwe emhlanganweni owodwa vo. Ngikholwa ukuthi lokho nje ukuthi akube nje kukhulu njengoba inkosi isenzele khona kuwo wonke lo nyaka, ukuthi manje e-Afrika noma kwamanye amazwe endiya noma okuthize ngalolo hlelo kwehlukile, kodwa lapha eMelika ngoba kunezinkonzo eziningi edlulayo, nento eyodwa asihlali neze ubusuku obuyishumi. kwami sivabe nje ukuba lapho noma kuphi kusukela busukini bothathu kuya kobuhlano bese ke sihamba ngakho ngisho lokho nje kuloko ningahle nibone ukuthi nazi ukuthi ngikhole ukuthi nilokukholwa okukhulu futhi ngijabule kakhulu abaningi babantu bathi kade befakaza umfoti wodi kanye nabo bengitshela namuhla ngabantu befakaza nazo zonke izinhlobo zezifo nakho konke kuphulukisiwe futhi abaningana ohlakeni angikhole ukuthi sinalo ngaphandle kohlaka olulodwa lapha kulobu busuku uNkulunkulu uvele wasosa udaba lohlaka nakho konke akumangalisi lokho na futhi futhi konje izolo kusiswa ngenkathi ngeza emsamo mayelana noyedwa wokuqala okhuphukayo bekuwo udabulidabukisayo ngiyeqaphelile ngobusuku bombala obedlule ininikazi lihlezi nengane encane nekhandi limanzi futhi lokho akulutho okungenziwa ngalokho ngendlela yocwaningo lwezokwelapha kukhona okocwaningo lwesayensi ukusiza abafo abancane abakwazi inhlobo ukuzisiza nomama omncane ompofu ekhathele kakhulu equkula umfo omncane ubusuku nobusuku futhi yena ekhala ngingaqhubeka nokubheka into encane futhi ngingabona ukuthi inkathazo yayiyini futhi kaningi imibono ikhuluma angisho ngisho lutho ngayo umfo usanda kungifonela ocingweni emizuzwini embaledlule futhi ngihlangana naye endaweni othenga odlele kuyo ngobunye ubusuku futhi lapho inkosi yangi tshela ukuthi yini engalungile ngaye wangibiza wathi uyazi selokhu ube ngikubonile wathi ngisanda kuba ngcono ngamtshela ukuthi yini eyayingalungile wathi ukucishe akuleke niyazi futhi ngakho yena yilokho-ke ufanele nje ubhekisise uyabona nje ukuthi kuzokwenzeka noma kanjani ngakho akusikho okuningi kakhulu noma ngabe bazi noma yini ngakho incobo nje uma wazi phakathi ukuthi uNkulunkulu uthe kuzelunga ngakho lokho kuyaxazulula niyabo akusiwo umcabango wokuthi sifuna abantu bazi incobo nje uma uNkulunkulu ekusho awu amen uyeke nje kuhambe futhi uma ucabanga ukuthi ukukhuthazela okuncane bekungabasiza khona-ke ngokuvamile usho ukuthile kodwa le ngane encane iza inqabule emsamo ikhande linamanzi elikhulu kakhulu yencike kompofu omncane umama okhathele futhi lapho ngibeka izandla kulowo mntwana ngabona lokho kukhanya kuzungeza ngasekhanda lomntwana futhi ngangazi ukuthi kukhona okwakuzokwenzeka ngakho ngatshela umama uma ezoyisa ingane ekhaya futhi ngangazi kwenzeka okuthile kuyo ngalo nkathi ukuba nganginento ethize eyayikufakazisa kumama kodwa ngamtshela ngathi yisa ingane ekhaya futhi uhlala ngaphandle kwedolobha ngiyakholwa kwamtshela ndawo ndawo cishe amamayela ayikhulu uhamba cishe amamayela ngamakhulu amabili ebusuku ukuletha ingane futhi lapho efika ekhaya ngathi beka intambo encane izungeze ekhanda layo bese uqala intambo bese-ke unqamula leyo ntambo bese-ke ufaka intambo uyizungelise ngqo futhi ngobusuku obulandelayo kusasebusuku bese ungilethela uphisi wentambo ukuthi ikhanda lengane lishwabane kangakanani kuthiwe futhi lokhu kuzobacishe amahora ayishumi nesishiyagalombili noma amashumi amabili futhi nansi intambo engaba yi-inji nengxenye yentambo ikhanda lengane lishwabane phakathi cishe kwamahora ayishumi nesishiyagalombili angazi noma umama ulapha noma yikuphi nengane kulobu busuku ne o usevele nangumama ulapha kunjalo kulungile uNkulunkulu akubusise dade manje sizathi ngenze lokho dade wethu bekuyilokho ukuze ukhuthazele ngikhulekele izinto eziningi engingazange ngizithole kodwa ngikholwa njengaphambi komenzi wethu kulobu busuku nanini ngobuqotho ngicele uNkulunkulu noma yini ngobuqotho kanjalo ngaphandle uma enginika khona noma engitshela ukuthi kungani engazange niyabo manje lelo yintshi nengxenye yalokho okuncane lelo khanda lengane lishwabene phakathi cishe kwamahora ayishumi nesishiyagalombili noma angamashumi amabili lokho okokukukhuthaza uyabo manje qhubeka nje ukholwa niyabo manje kuzokwenza kanjalo cishe amahora angamashumi ayisikhombisa nambili khona-ke uzoqaphela qhubeka nokunquma intambo yakho kuzoma kungahle kuye ngokuba kubi kakhulu kwesikhashana kunendaba ukuthi kwenzekani qhubeka nje ukholwa uyabo futhi inqobo nje uma uzogcina ukukholwa kwakho manje khumbula nxa umoya ongcolileyo uphumile kumuntu uhambe ezindaweni ezomile futhi ubuyele emuva futhi neminye imimoya eyisikhombisa emibi kakhulu kunakuqala futhi uma kungenzeka izongena futhi ithathe izintambo futhi isimo sizoba sibi kakhulu, kodwa uma indoda elungile yendlu ingekho lapho okuwukukholwa kwenu ukuba ikuqhelise, ungakulwisi nje, kuzophindisela kulwe nawe, vele wenqabe, vele ukuzibe, yilokho kuphela, qhubeka nje, vele uthi sekuphelile, lokho kukuxazulula unomphela, uthi ingane yakho izolulama, manje iNkosi inibusise. Manje kulobu busuku ngiyalithanda nje izwi, anilithandi izwi na, ukukholwa kuvela ngokuzwa nokuzwa izwi. Ngifuna nje ukufunda indikimba encane lapha kulobu busuku, ukungqikithi encane. Futhi sifuna ukufunda ku-Exodus isahluko sesine uma iNkosi ithanda. Futhi siqale ngevesi lesibili, sizofunda mhla simbe ivesi lesibili, futhi mhlawumbe ingxenye yelesithathu. Yayisithi kuyinkosi, kuyini lokhu kusesandleni sakho na? Wathi yinduku. Khona yathi yiphonse phansi, wayeseyiphonsa phansi yaphenduka inyoka, uMose wayibalekele. Yayisithi inkosi kuMose, yelula isandla sakho uyibambe ngomsila, waselula isandla sakhe wayibamba ngomsila yaphenduka induku esandleni sakhe. Manje singakhothamisa amakhanda ethu okomzuzwana nje, senzele izwi lomkhuleko sisakhuluma nomqalisi walokhu, bese ke sikhulekela lamaduku lapha na. Baba wethu yasezulwini nomusa, sibonga kakhulu ukuthi sibuthane lapha futhi kulobu busuku ngaphansi komphemo walesi sibhakabhaka, ukubheka phezulu emuzulwini lapho usizo lwethu luvela khona. Usizo lwethu luvela eNkosini. Sijabule kakhulu ukwazi ukuthi iyaphila futhi iyabusa namuhla, futhi ayilishiyanga ibandla layo ngaphandle kobufakazi bokuvuka kwayo. Futhi sibonga kakhulu kulobu busuku ukuthi thina njengabantwana bakwa-Israyeli sizokhuluma ngokuthi uma kuyintando yakho emizuzwaneni embalwa badlula kanjani ngaphansi kwemithwalo yabo, futhi babheka ebhokisini likaJosefa, futhi wabona lawo mathambelele lapho, bazi ukuthi uNkulunkulu wayethembisile ngomprofethi ukuthi ngelinye ilanga ayeyophuma. Futhi kulobu busuku njengesifaniso sikaJosefa, inkosana yempumelelo, inkosi uJesu yavuka kwabafileyo, futhi yaphila kulobu busuku lapha phakathi kwethu njengobufakazi bobuNkulunkulu ukuthi ngelinye ilanga sizophuma, siphume kulelizwe lenkathazo nesono, nalapho uSathane nawo wonke amandla akhe ekhona, futhi sizokhululeka kuye kuze kube phakade. Manje Nkosi, njengoba sizindanga lamazwi, sengathi umoya ongcwele ungeza ungene ezwini, futhi kwangathi ungalihlukanisa kuyo yonke inhliziyo, njengoba nje sinesidingo kulobu busuku, futhi kwangathi singasho njengalabo babevela emawuse ngenkathi ehlephula isinkwa, futhi wenza okuthize okuthiye ukwehluka kancane kunalokho umfundisi ojwayelekile akwenza ngalolu suku. Wakwenza ngendlela yokuthi yena yedwa wayengakwenza, futhi Baba siyakhuleka kulobu busuku ukuthi uzokwenza ukuthize kokungajwayelekile, ukuthi asiboni insuku zonke kuzo zonke izinkonzo zenkolo, ukuthi nje abantu bangase bazi ukuthi leyo Nkosi uJesu efanayo iyaphila kwabafileyo kulobu busuku, ihamba ingena futhi izongeza phakathi kwabantu, yenza izinto ezifanayo eyazenza ngalo nkathi siphe khona. Baba, la maduka abekwe lapha amele abampofu abancane, abantwana abagulayo, obaba, omama, abantu abaningi belele ngaphandle begula ngenxa yezifo nokucindezela kukadeveli. Futhi Baba, nezandla zibekwe phezu kwabo ngomkhuleko, yonke inhliziyo yami ngiyakhuleka ukuthi uzongizwa Nkosi, ukuthi wazi ubuqotho benhliziyo yami, njengoba sikhuza yonke imimoya engcolile, wonke amandla amadimoni abopha abantu ukuthi la maduku azobekwa kubo, futhi lapho la maduku ebekwa phezu kwabo sengathi bangakhululwa Nkosi, futhi bahambe ngendlela yabo bethokoza. Futhi uSathane abozwe futhi alahlwe ebumnyameni obungaphandle, siphe khona Baba, sisize manje engxenyeni kude yale nkonzo ngokuba sikucela egameni likaJesu, amen. Manje njengoba sizindla imizuzwana imbalwa nje lapha ngezwi lenkosi, Ngethemba ukuthi wonke umuntu uzovela nje ngizozama ukusheshisa ngakho ngiyazi ukuthi umoya uvunguza ngokupholile kancane nakubantu abagulayo futhi ngizozama ukusheshisa futhi mhlawumbe kusase busuku kuzofudumala kancane futhi sizohlala kade kancane nje ngolunye usuku ngiphuma ngibheka phezulu umnumzane wothi nami sasigibele sehla ngomgwaqo futhi ngibone labo balini abampofu nombila wabo ususongiwe nje ngakivame kulima kancane futhi namakhabe nakho konke ukotini woma ngaya ekhaya futhi ngathi uNkulunkulu othandekayo ngiyazi sinenkonzo yasesidlangalaleni kodwa ngicela uthumelele labo bantu imvula ngoba bayidinga ngempela imvula futhi ngacabanga nje ngokubusa kwenkosi Jesu ukuthi yayidedela kanjani imvula enkonzweni yama ngenkathi sasisenenkonzo futhi koleke ubanike ukubuziswa kuhle izolo ebusuku kungasekho lutho kwakulobu busuku uyi ubangalisa kanjani uyazi ukuthi kwenziwa kanjani kanjalo na futhi simthanda nje kakhulu ngenxa yalokho ukufanele nje konke ukudunyiswa manje ke lobu busuku ngifuna ukukhuluma imizuzwana embalwa nje ngendaba ethi kuyini lokho kusesendleni sakho na manje ingqikithi yethu kulobu busuku iphathelene noMose indoda eyasetshenziswa nguNkulunkulu emuva ukukhulula abantwana bakwa-Israyeli ngaphansi kobugqila baseGibhithe futhi abantu abaningi kulobu busuku bakaNkulunkulu bangaphansi kobugqila ngiyabuka kuhlezi lapha umama nomfana omncane kubukeka sengathi mhlawumbe imilenze yakhe emncane kungahle ukuba ikhubazekile noma ukuthize ilele duze kukamama wayo umfo omncane ohlezi lapha esihlaleni sinamasondo ingane encane mhlasimbe ube novendle noma ukuthize umlenze wakhe omncane wonke uboshwe ngezinsimbi ngiqaphela intombazane encane ihlezi lapha inenekazi elihle elincane libukeka lilapha ibutshitshilibalo okwamanje nobabayi kanjalo sentekile ompofu wesihlaleni sinamasodo kanjalo nje lobo ubugqila usathane kwenzile lokho nango umfo wethu oyikhaladi ehlezi lapha othile ehlezi eduze kwakhe embambile futhi noma eduze kwakhe futhi nje buka ubugqili usathane abufake kubantu futhi uNkulunkulu ufana nje ukuthanda ngokufanayo njengoba athanda lawo maHebheru futhi ngenkathi uNkulunkulu wathumela uMose ezansi lapho ngoba wayethembisile ukuthi wayezofika futhi abakhulule kulobo bugqila futhi uNkulunkulu wethembisile ngalolu suku lokugcina ukuthi uyothumela uJesu Kristu umoya ongcwele phakathi kwethu futhi uyokhulula bonke abagulayo nabahluphekileyo ngokuba kuluthiwe amazwi okugcina awasho ngaphambi kokushiyela umhlaba wathi hambani niye ezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo kude kangakanani na unyaka wabapostoli na kuwo wonke umhlaba ivangeli alikaze lifinyelele emhlabeni wonke kwamanje yanini ezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo okolwayo futhi abhabhathizwe uyakusindiswa kepha ongakholwayo uyakulahlwa futhi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngegama lami bayogipha amademoni bakhulume ngezilimi ezintsha baphathe izinyoka noma baphuze okubulalayo akuyi kubalimaza uma bebeka izandla zabo kwabagulayo bayosinda lokho iBhayibheli lakusho uJesu wemukela phezulu wangena ezulwini ukuthunywa kokugcina ake akunika ibandla ngokungukuphulukisa abagulayo ukuthunywa kokuqala ake akunika ibandla ngokungukuphulukisa abagulayo wakhetha bakhe abangamashumi esikhombisa nabakhe abayishumi nambili wasebathuma futhi ubanika amandla kumelana nemimoya engcolile ukuxotsha amademoni nokuphulukisa abagulayo ukuthunywa kokuqala ukuthunywa kokugcina kwakungukuthi hambani niyezweni lonke futhi niphulukise abagulayo kulowo mbhalo ngazi ngezazi zezenkolo eziningi ezikuxoxile futhi zasho phakathi kwazo ukuthi lowo makho eshumi lesithupha lapho engangicaphuna khona kusukela evesini lesishiyagalolunye kuqhubeke kwakungaphefumulelwe ngikhumbuza angikhole ukuthi kuphi liye noma yiphi endawo yokusho ihlaya futhi angikholele emahlayeni gcina ipulpiti lihlanzekile amahlaya angawanga phandle lapho kodwa lokhu kwakungukucaphuna okuncane okwakuyiqiniso futhi kuzokala sengathi kungase kube ihlaya kodwa kwakungelona kwakukhona umfo omncane engxenyeni yakithi yezwe owaye nobizo enkonzweni umama wakhe wayeyinelekazi elihle kakhulu elidala futhi lamthumela le ekholeji ukuba abe ngumfundisi futhi ngenkathi esahambile ngani ekolishi nasekolishi lezenkolo efunda ukuthi ashumele kanjani nokunye nokunye awu umama wakhe wagula kakhulu waba nenyumonia futhi babiza udokotela futhi wamnika kusobala konke ayengamnika khona futhi akakwazanga ukuthatha umjovo kazifo zonke wawumkulisa ngakho wayemnika umuthi isalfa yakhe nezinye izinto ezingeziwe futhi kwakungeke nje kubambe owesifazane awo amaphaphu akhe ayese eminyana ngokuphelele futhi wayese simwele sibi kakhulu ngakho benzele into etena yakhe i-telegram futhi bayitshela ukuthi ilungele ngoba babecabanga ukuthi umama wayo wayezofa ngaso leso sikhathi futhi babedinga ukuba babefuna ukuthi ize ekhaya yayikude ngamamayeli amaningi kodwa khona manjalo ngani kwakukhona inilikazi elincane lalihlala ezansi ekhoneni lingele emishini ye-full gospel elalihlala ngasekhoneni elalikholelwe kuphulukiseni ngokukankulunkulu ngakho lakho kuka ukuyobona inilikazi elidala futhi lathi dadewethu lathi umelusi wethu uyakholwa futhi thina ezansi ebandleni lethu ukuthi uJesu wafa ukuphulukisa abantu abagulayo futhi uma ungebe nandaba kungani ungavumeli umelusi wethu ukuba akuphuke futhi akukhulekele na mhlawumbe uNkulunkulu angawuphendula umkhuleko wakhe futhi akuphulukise wathi lokho kungaba kuhle kakhulu mthumele akuphuke ngakho wesifazane indoda yakuphuka futhi yamkhulekela futhi waphila cishe emva konyaka indodana yakhe yafika ekhaya futhi babexoxa ngezinto emva komhlangano wathi mama kambe wathi angikaze ngizwe nje lokho udokotela akunika khona okwakwenza ululame ngokushesha okukhulu ngenkathi wawunenyumonia ngenkathi ngangilungele ukuza wathi oh ndodana wathi ngikhohliwe ukukutshela wathi uyazi lapho leyo mishini encane khona ezansi ekhoneni ezansi laphona futhi wathi yebo wathi yazi leyo ninikazi lenyukele lapha futhi langitshela ukuba ngibe nomeliswalo akhuphuke futhi angikhulekele futhi wathi uyazi uyakhuphuka futhi ufunde isiqeshana ebhayibhelini uMarko isahluko seshumi nesithupha futhi wathi babeka izandla kwabagulayo futhi bayakusinda uyazi inkosi yangiphilisa ngaso lesi sikhathi ngani wathi umfana wathi manje lalela mama wathi manje labo bantu abafundile wathi uyabo abaqondi wathi thina wathi ayikho into okuthiwa ukuphulukisa ngokaNkulunkulu wathi ayikho into enjengaleyo ebhayibhelini wathi lokho kwakusezinsukwini ezadlula wathi manje ekolishini lezenkolo ngani sifunde ukuthi uMarko eshumi nesithupha usukela evesini lesishiyagalolunye kuqhubeke akuphefumulelwe umama mncane wathi hawu haleluya futhi wathi mama ngani wathi uziphathisa okwalabo bantu futhi wathi hawu udume kuNkulunkulu wathi awu mama yini indaba ngawe na wathi bengicabanga nje uma inkosi ibingangikhulukisa ngezwi elingaphefumulelwe yini ngempela ibingakwenza ngalelo laliphefumulelwe ngempela na uma leyo ngxenye ingaphefumulelwe ngakho kulungile ngikholwa ukuthi lonke liphefumulelwe konke nokuncinyana kwalo futhi lonke ngelethu konke nokuncinyana kungokwethu asina sidingo noma kuswela lutho uNkulunkulu usihlinzekele yonke into esidingayo kulolu hambo ihlinzekelwe thina khona lapha wo njalo noma yini lapho umuntu ezalwe ngokusha ngomoya kaNkulunkulu inkosi inika ibhuku lesheke sibokwanele ukumenzela uhambweni lwakhe futhi lonke ingaphansi lesheke lanoma yisiphi sibusiso sokuhlenga lisayiniwe igama likaJesu vele uligcwalise bese ulithumela phakathi bona ukuthi angeke yini akuhloniphe kunjalo vele ulithumele lapho lona ama deposit isivele iphakathi lapho la deposit ayi Calvary ngokuba yalinyazwa ngenxa yiziphambeko zethu yachotshozwa ngobubi bethu isijeziso sokuthola kwethu phezu kwayo nangemivimbo yayo siphilisiwe thina konke kusayiniwe egazini lakhe kugcwele yonke indawo noma ikuphi othandayo mangeze futhi kufakazelwe lapha ukuthi uvukile bafileyo futhi yaphila phakathi kwethu kulobu busuku ungumkhululi wethu thina esisebugcinini noma yimuphi umuntu osebugcinini uJesu Kristu lapha okubakhulula kulobu busuku uma uzokukholwa manje angikho lapha ukuzoni khulula ngoba ngingekwenze angithunyelwanga ukukwenza ngathunyelwa ukushumayela evangeli yilokho kuphela uKristu uzela ukuzokhulula manje uMose ngenkathi esengane nje ezelwe nje kwakungukwesabisa okukhulu eGibhithe futhi babebulala bonke abantwana besilisa futhi ngaso leso sikhathi uMose wazalwa nomama embona ukuthi ungumntwana olungile wayengesabi ngokwesabisa kukaFaro ngalokho ayekwenza ngabo bonke abantwana manje uma nizobona bangani okokuqala nje ngifuna nikutholisise lokho okokuqala ukuthi iziphiwo nobizo kungaphandle kokuphenduka lokho okubangela inkathazo niyabo ungazami ukulingisa noma yini yiba yilokho nje oyikho embusweni kaNkulunkulu uma ungumunwe yiba ngumunwe uma uyikhala yiba ikhala iso yiba yiso ngiyethemba ukuthi umunwe wami awusoze wanquma ukuthi ungabi umunwe ngoba ulone iso impela kuzongenza ngingasebenzi sikashana ngakho yileyo ndlela sifanele sonke sithole izindawo zethu futhi siqhubeke kodwa lonke iqembu ndawonye lingumzimba wenkosi uJesu Kristu akunendaba ukuthi kuyini manje kukhombisa ukuthi iziphiwo nobizo kungaphandle kokuphenduka bukani uJesu wayeyinzalo wesifazane vele ensimini yasedeni wazalwa eyindodana kaNkulunkulu Mose wayengumntwana olungile ngenkathi ezalwa futhi ezalelwa ukuba ngumkhululo akakwazanga ukuzibamba ukuba umprofethi uNkulunkulu wamenza lokho ekuzalweni kwakhe bukani uJohane umbhaphathizi iminyaka engamakhulu ayisikhombisa neshumi nambili ngaphambi kokuba azalwe wayiphimbo lomemeze hlane bukani uJeremiya wokuqala isine ngiyakholwa uNkulunkulu watshela uJeremiya wathi ngakwazi futhi ngakungcweliza futhi ngakugcoba umprofethi ezizweni ungakakhulelwa ngisho esizalweni sikanyoko manje ufanele ukholelwe ekumisuleni ngaphambili nasekwazini phakade wena nje kulapho iziphiwo nobizo kungaphandle kokuphenduka yilokho uNkulunkulu akumisele ebandleni ngiyahluka kancane nabazalwane beletareni lapho kulokho kokubeka izandla okwamukelisa iziphiwo zomoya ngikholwa ukuthi nithole lokho ngokungezikho niyabo kulungile lokho asifuni ukuxabana ngakho kodwa ngikholwa ukuthi nephutha lapho niyabo uPaul noTimotheo baqonda ukuthi kunjalo uTimotheo ukuba abe ngomfundisi nendoda eneziphiwo senza into efanayo ebandleni leBaptist nawo wonke amanye lapho sibona indoda enjalo ukubeka izandla kuyo kodwa hayi ukuyinika iziphiwo sokomoya kodwa ukuyinika isandla sokunene sinhlanganyelo lesibusiso kumfundisi onesiphiwo uNkulunkulu amuphe sona lokho lowo ngumehluko nje yabo futhi ngakho uma uzama ukumnika iziphiwo yilokho umuntu akwenzayo yabo futhi akusoze kwasebenza impela kukaze kuphumelele futhi angicabanga ukuthi kuyoke kuphumelele manje kodwa lapho uNkulunkulu enze noma yini kwehlukile uMose waqonda ukuthi wayengumose uNkulunkulu ukuthi wamlendeloza kanjani futhi wamnakekela wasekuthi-ke lapho esekhulile wacabanga ukuthi abantu ngempela bayoqonda babe nomqondo wokomoya ukuba baqonde manje kunephuza engifisa sengathi ngabe besinesikhathi bekungagodelisi kangako ukuhlala kule sikhashana nje abantu bayehluleka ukuqonda kakhulu impela futhi lapho ebulala umgibhithe cabanga ukuthi abantu bayoqonda abantu bakubo uqobo lowo athunyelwa ukuba khulula kodwa abaqondanga manje siyathela ke ukuthi wabalekela ezweni lakwaMidiyani futhi lapho wakanywa intombazane ngumtopiya egama linguZipora uMose ekuqaleni wayenolaka olukhulu ngempela siyakwazi lokho uNkulunkulu wadingeka lukhiphe kuye lapho ke thina washadana nentombazane futhi uba inceku kumkhwe wakhe elusa izimvu emuva kwingemuva lokwadula ngelinye usuku sengiyabona nje ngibona leli khehla manje lineminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ubudala waye nabantwana ababili azalelwa bona enhla lapho futhi nangu ehla manje eluse izimvu umeluso ezimvu nje indoda phandle waphuma entandweni kaNkulunkulu futhi wabulala umuntu futhi emuva lapha ya manje njengomalusi wezimvu kodwa uma uNkulunkulu anquma ngaphambili noma yini iqinisekile impela nje ukuthi izofezeka njengoba uNkulunkulu esezulwini ngakho kuzokwenzeka noma kanjani akukho lutho ezweni olungavimba uJesu Kristu ukuthi abuye kwesibili uNkulunkulu kumisele ukuba kube njalo ayikho indlela ezweni engake imise umlayezo wokuphulukisa ngokubaNkulunkulu ungakulwa ngendlela ofuna ngayo kodwa uNkulunkulu kumisile ukuthi kufanele kuphume futhi kuyaphuma kunjalo kunendaba omunye umuntu uNkulunkulu angamvusela uAbraham abantwana kulamatshe ngakho into engcono kunakho konke ongayenza ukuhlanganyela nohlelo lukaNkulunkulu futhi simashe siqhubeke nebandla yinto engcono kunakho konke engikwaziyo kuyenza lapha esikhathini esithile sedlule ngangiphezulu esithembeni senkululeko futhi ngaphuma ngaleyo ngalo futhi ngilunguza lapha yangale kwaleyo fasitela ngibona isiketshane semvilile emincane owawufile ilele nxa zonke ngale ngaphandle lapho futhi ngathi kumholi ngathi awusho yini indaba na leyo mizwilile emncane ifile wathi mnumzane bekunesiphepho izolo ebusuku nalabo bafo abancane bezongeza futhi bangene kukhanyeni kwaleso sithombe senkululeko lapha futhi esikundleni sokulandela ukukhanya okuya endaweni ephephile ifike futhi yashaya ubuchopho bayo baphuma izama ukucisha kukhanya into kuphela ebingayisiza ibezama kuyicisha futhi yazibulala emzamweni. Ngathi akadukise uNkulunkulu kungase kube khona abaphika inkolo abavukayo ngokwejwayelekile noma yini enye abanikazayo nabangakholwayo, kodwa kakhulu ucisha ukukhanya, uzame ukushaya ukukhanya kukaNkulunkulu. Uzovele uzishaye wena ufe futhi uwele phansi ehlazweni, futhi ukukhanya kukaNkulunkulu kuzokhanya kuyo yonke iminyaka. Kunjalo uNkulunkulu uzoqhubeka naphezu kwanoma yini noma ubani angayenza. Into engcono kunakho konke ongayenza ukuhlanganyela ngqo naye, futhi uqhubeke nokugeleza kukamoya ongcwele. Futhi uMose ngikathi ngemuva phandle lapho kwingemuva lokwadule ngolunye usuku, ngiyacabanga ethi kudangala ihamba icabanga ngalokho okwakwenzekile ezansi Gibhithe kanye nabo bonke abangane bakhe. Futhi lapha wayekalwe ngowolunye uhlanga lwabantu futhi elusa izimvu zikamkhwe wakhe. Kwenzeka wabuka laphaya wabona isihlahla sivutha, futhi wacabanga ukuthi kwakucakile ukuthi isihlahla asizange sishe. Ngakho uNkulunkulu wayezama ukuheha ukunaka kaMose. Kodwa ngazi kanjani wazini, kodwa lokho lomhlangano laphaya wawukade uNkulunkulu ukubeke phandle lapha ukuheha ukunaka kwabanye benu bantu enihlala kulamabandla lapha, ngaphandle kokwazi ukuthi uNkulunkulu wavuka kwabafileyo futhi uJesu uyaphila lapha kulobo busuku ephulukisa abagulayo nabahluphekile, na mhlawumbe wakukhipha lapha ukuze ubone lezi zishosha nabakhubazekile nabantu abasentekile basukuma ezihlaleni ezinamasondo futhi basuke bahambe. Ukubona umoya wakhe uhamba udabule ezithamelini futhi ukuqondisa abantu futhi ukhuza izoni lapha emsamo ngokungcwele, abantu ababukeka besaba uNkulunkulu uza futhi ubatshele lapho bona khona nezinto ezikhona, futhi lonke izwi lakho liyiqiniso elingena kuphosisa. Wazi kanjani ukuthi uNkulunkulu akakuhehanga kunyaka kwakho ukuze uze futhi ubuke into enjalo ukuze nawe ucezukele eceleni na? Hayi ukuphenduka ebandleni lakho, kodwa ukuphenduka endleleni yakho yokuphila, futhi ukhonze uNkulunkulu ophilayo ekuzalweni okutsha, futhi uzalwe ngokutsha. Mhlawumbe uNkulunkulu wenza lokho. UMose wacezukele eceleni futhi lapho ebuka kuleso sihlahla esivuthayo waqala wathi, awu ngizokunyuka ngibone ukuthi kuyini lokhu kubuka. Ngokuvamile uNkulunkulu uzembule emlilweni, wabuyela eceleni ukusibona noNkulunkulu wakhuluma kuye sesihlahleni futhi wathi, Mose khumule izicathulo zakho ngokuba umhlabathi omi kuwo ungcwele. Manje ukuba ke uMose wayethe, manje Nkosi ngizokuhlonipha ngokuzithoba nje ngizokhumula isigqoko sami, lokho nje kuzoba yikho nakho. UNkulunkulu akazange athi isigqoko sakho, wathi izicathulo zakho. Manje uma ngizothi awu ngijoyine ibandla angilungile yini nje njengomfo olandelayo na? UNkulunkulu akazange athi uma indoda ingalijoyini ibandla, wathi indoda efanele izalwe ngokusha uma ingakwenzi. Kodwa awu ngiyayibandleni elilungile. Kulungile lokho, kodwa lokho akukho okwesidingakalo. Uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya akasazangena embusweni. UNkulunkulu nohlelo lulodwa oluqinile. Kunendaba ukuthi noma yini enye ibukeke yinhle kanjani, kufanele uhambisane nevangeli likaNkulunkulu. IBhayibheli liyakusho futhi yileyo nto okufanele siyenze. Futhi uMose wadingeka ahambisane nohlelo lukaNkulunkulu, hayi lokho uMose ayicabanga ukuthi kwakuyinhlonipho yokuzithoba, kodwa lokho uNkulunkulu akubiza ngenhlonipho yokuzithoba. Futhi wahlala phansi wakhumula izicathulo zakhe, hamba wenyuka, wathi ngiko yena zwile ukukhala kwabantu bami futhi ngehlile futhi ngizokuthumela wethe uyobakhulula. Yazi uMose wakhononda wathi, manje buka ngingumuntu onensayo ngenkulumo, angikwazi ukukhuluma kahle kakhulu futhi angilona iqalaqala kanjalo. Uqala ukukhononda noNkulunkulu wamtshela ukuthi wayezothuma u-Aaron, futhi koleke wayefuna ukwazi wathi uma engabona inkazimulo yakhe wayeyobatshela ukuthi babenzeni na. Futhi uNkulunkulu wathi kuMose, yini lokho kusesandleni sakho na? Manje noma yini eyayilele eduze uNkulunkulu wayengasebenzisa noma yini, uNkulunkulu wayengasebenzisa isihlahla, kodwa uMose wayenokuthile esandleni sakhe. Wathi yinduku, wathi iphonse emhlabathini futhi wayijikijela phansi yaphenduka inyoka, wayicosha ngomsila yaphenduka yaba yinduku. Futhi uNkulunkulu wamkhombisa uMose ngalokho lokho ayengakwenza ukuthi wayesenguNkulunkulu ophilayo. Wayengathatha kwemvelo futhi akuguqule kube okungaphezu kwemvelo, wayengenza enze noma yini ayifuna kuyenza ngoba wayengukunkulunkulu. UMose wacosha leyo nduku esandleni sakhe, wagijima waya wasethatha uZipora umkakhe wasemhlalisa phezu komnyuzi futhi wabeka inganyane enqulwini ngayinye futhi wabamba imbongolo endala ngento yomnenduku esandleni sakhe futhi nangehlela eGibhithe ukuze akhulule abantu abayizigidi ezimbili. Ubungathini ngakho na yeka ukubukeka okubucayi kanjani obekuyoba yikho leli khehle elineminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ubudala linentshebe emhlophe nezinwele eziphiphizelayo kanjalo lijabule futhi limemeza limpongoloza udumo kuNkulunkulu umkalo ehlezi examalazelelo umnyuzi enenganyane enqulwini ngayinye ehla kuyolidla. Ubungathini nje ngalokho na? Ucabanga ukuthi amabutho amakhulu namasosha ayeyothini ngalolo suku na? Awu, lowo omdala umfo omdala umpofu uyahlanya izwe njalo lihlala licabanga lokho, kodwa wayenezwi leNkosi futhi lalifanele lifezeke. Wayenezithembiso zikaNkulunkulu futhi wayenaleyo nduku endala esandleni sakhe eyivayizelisa. Manje induku yomile eyohlathela ibutho elikhulu laseGibhithe elalingqobe izwe ngezinsuku zalo izinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane zezingqola abamahashi amadoda omkhonto amaqembu amakhulu kuna wonke ahlome ngokwemishini. Njengendoda yonke nje ibingazama kumelana neRussia namuhla noma into efana naleyo, mhlawumbe okuningi okuyenqaba bekungaba njalo-ke. Futhi Mose neminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ubudala sengiyayibona impandla phezulu nobuhwanqa bulengela phansi nezinwele zizungeze intamo yakhe futhi lapho wayihola lo mnyuzi ehlela kuyolidla. Futhi ingxenye enhle ngakho wakwenza kunjalo ngoba uNkulunkulu wayenze isithembiso. Uma uNkulunkulu ethembisa noma yini, uNkulunkulu ngaphansi kwesibopho sokunakekela isithembiso sakhe, uNkulunkulu uzosesekela njalo. Ngile ndaba ukuthi ukuthi noma ubani uthini ngakho, lapho uNkulunkulu ethi kunjalo kunjalo, khumuza umphefumulo wakho, umzimba namandla kukho, ngoba uNkulunkulu ubophezelekile ezweni lakhe. Amen. Ngibonga kakhulu ngalelo kuculo elincane esiliculayo. Zonke izithembiso ezisencwadini zingezami, sonke isahluko, lonke ivesi, wonke umugqa, ngithembele othandweni wakhe lobu uNkulunkulu. Zonke izithembiso encwadini singesami. Kulowo othandayo makeze futhi aphuze emthonjeni wamanzi enkosi ngesihle ngaphandle kwemali ngaphandle kwentengo sekuvele kukhokhelwe noma ubani angeza futhi aphuze. UMose ehla kuyolidla kubukeka kanje okwakuyikho futhi ngenkathi ehlela lapho wathatha le nduku endala into kuphela ayenayo esandleni sakhe futhi unqoba iGibhithe futhi wahola abantwana bakwa-Israyeli futhi wabondla ngentonga efanayo baze baya ezweni lesethembiso. Amen. Induku endala yomile ungahle ungabi nakho kuningi esandleni sakho, ungahle ungakwazi ngisho nokushaya ikwela, kodwa noma yini nayo esandleni sakho vumela uNkulunkulu akubambe futhi uzokubusisa. Amen. Angeke wenze okungaphezu kokufakaza kumakhelwane wakho uma ungenakwenza okungaphezu kokuphakamisa isandla sakho uthi uNkulunkulu ngiyamukela lonke izwi lakho, thatha lokho kusesandleni sakho wenze ongakwenza ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu. Kwakukhona umfana omncane ngesinye isikhathi wahamba wayobona uJesu futhi wayenamabhiskidi amancane amane noma amahlanu nezinhlanzi phakathi lapho. Manje esandleni somfanyana kwakungekuningi kakhulu, kodwa uma kuke kwaba sezandleni zenkosi Jesu Kristu wakubusa seza futhi waphakela izinkulungwane ezinhlanu. Into encane onayo ingase ibe yinhlansi yencane yokukholwa ilele phansi lapho ukuthi uyakholwa ukuthi wavuka kwabafileyo. Akukuningi kakhulu kuwe, kodwa ukhulule kanye ebufakazini ungase kube imbangela yamakhulu abantu beza enkosini uJesu Kristu. Uma uhlezi lapho ugula noma ukhubazekile futhi unethashazana lokukholwa, kudedele kulobu busuku bese uthi Nkosi Jesu, yilokhu kuphela enginakho ukwethemba izwi lakho futhi nakho ngiza kukuwe kunakekela konke okunye kwakho. uNkulunkulu uzokutshela konke okunye kwakho futhi vele kudedele futhi umvumele abe nakho. Sobolunilwe athi uJesu aludedela ngale nkathi na uthathe izinhlanzi, hayi ukuthi wabaphakela izinhlanzi eziluhlaza noma izinhlanzi eziphilayo kuphela, wabaphakela izinhlanzi eziphekiwe nesinkwa esiphekiwe. Amen. Ukuthi wakutshelaphi angazi, nokho wabaphakela futhi bakudla. Njengoba umfo washo kumntu mdala wathi uyayikhola leyo ndaba ngo-Eliya ehlezi phezulu lapho namagwababa na? Ngathi yebo mnumzane, ngikholwa yilo lonke izwi lakho kunjalo. Bakucabanga ukuthi u-Eliya wayedlanye kezi phezulu entabeni lapho futhi wayethola amanzi noma nini lapho ewafuna ngalezo inhlangano nezinga eliphakeme ezansi lapho lalibulawa indlala futhi khona-ke bambize ngokuthi yahlanya futhi wayengcono kula bantu abaningi wayenezinceko ezingamakhaladi ezazimphathela ukudla njalo lapho eyalamba lokho kungcono kunabantu abaningi abahlezi lapho kulobu busuku kunjalo ngaso sonke isikhathi lapho elamba nakho kufika igwababa liphethe isemishi futhi limnika lona landiza lahamba akuka phansi futhi yamtholele amanzi yokubhuza ngesikhathi ayewafuna wayesethandweni kankulunkulu wathatha unkulunkulu ezwini lakhe amen yiloko lokho yiloko kuphela okufanele ukwenze ukuthatha izwi lakhe omunye wathi manje futhi Branham ngabe usho ukuthi ngempela lelo gwababa lamlethela isemishina ngathi yebo mnumzane wathi awu igwababa lalithethaphi na ngathi angazi igwababa lalithola futhi lalilethe ku-Eliya futhi uyalidla ngathi kungaleyo ndlela ngomoya ongcwele ubukade uhlekisa ngami ngimemeza ngathi angeke ngikutshele ukuthi livelaphi umoya ongcwele uyaliletha ngiyalidla nje futhi ngiyalithanda futhi ngiphila ngalo angazi ukuthi livelaphi kodwa ngiyalithola yilokho kuphela ngikwaziyo inqobo nje uma eliletha ngizimisele ukulithatha amen futhi uzohamba kanjani lowo mfo lapho engayi kodela na angikwazi ukukuvimba lokho uma uNkulunkulu esho njalo uzokwenza noma kanjani ubuke nje kungumsebenzi kaNkulunkulu kunakekela izwi lakhe ubhekile ukukwenza futhi ubophezelekile kukho futhi uzokwenza kule lonke udaba amen kunoma imuphi wezilisa nomuthi ifazane oyolokotha amthathe ezwini lakhe ohe iqiniso lelo yebo umnumzane uMose wehlela lapho futhi wenza khona impela lokho inkosi eyayimtshele ukuba kwenze uma nje uthatha lokho onakho esendleni sakho futhi uvumele uNkulunkulu abe nakho manje kwakukhona umfo omncane ngesinye isikhathi kamuva kancane ovela lapho ugama lingungoDavid umfana omdadlana ongumalusi wezimvu owayehlala phandle emangweni elusa izimvu zikayise kodwa wayazi ukuthi isibusiso senkosi sasiphezu kwakhe ngakho wazi ukuthi uNkulunkulu wayenaye futhi ngelinye ilanga lapho amabutho akwa-Israyeli ayebuthene ukulwa namafilisti ngani uyise uJese wathi manje ngizokuthumela kubafowenu bahambisele amareizini nokunye nokunye futhi uye ngale futhi ubone abafowenu baqhuba kanjani abafana ababili abadala wayesempini ngakho uDavid waphuma futhi niyazi ngenkathi afika lapho wabona okubonwayo amafilisti ayebuthene ngakolunye uhlangothi no-Israyeli ngakolunye uSawule ehlezi laphaya amafidi ayisekhombisa amayentshi amane ubude noma ukuthize umfo omkhulu obukeka njengenkosana kodwa ngaphesheya kolunye uhlangothi lomgodi laphaya kwakukhona impi yamafilisti futhi babenophonsela inselelo omkhulu noma iqhawe elikhulu eligama likugoliyathi he cishe wayengamafidi ayisishiyagalolunye amayintshi amane ubude futhi umfo njena enguye futhi lapho udeveli azi ukuthi unobunzunyana kuwe khona-ke uzoqiniseka ukuthi uyakuhlokoloza kuwe uma engakwenza ngakho waphumela emangweni lapho futhi wathi ngizenenzela isiphakamiso nonke nina bafo masingabangeli ukuchitheka kwegazi niyabo mkhulu futhi wayengizonywana kunabo bonke ngakho wathi thumelani kethani indoda laphaya emabuthweni akwa-Israyeli futhi mayize ngapha futhi ibe nami futhi uma ngiyibulala khona-ke nonke nizosikhonza uma ingibulala khona-ke sizonikhonza impela yiloo ndlela udeveli azokwenza ngayo manje thathe sibonelo loo mfo lapha uma kuphela bengingabona lokhu noma lokho noma lokho niyabo noma kuphi lapho abangathola lolo hlobo lombono kodwa ngolunye usuku wenza ukuqosha kwakhe endlebeni yendoda engalungile kwakukhona umfo omncane owayebukeke ezacile cishe sindacishe amaphawundi ayikhulu neshumi namahlombe ethe ukuqotha ngaphezulu nejazi elincane nomalusi wezimvu ezisonge ngalo futhi ngalokho kusa lapho amabutho ayehamba eya emuva naphambili futhi eqabalatha elinye kwelinye futhi ayezama ukungena empini ngani lo mphonseli inselelo omkhulu uyaphuma wathi manje ngiyawadelela amabutho akwa-Israyeli kodwa wawela ezindlebeni zendoda engalungile kuyo ngalo nkathi yebo mnumzane kwakukhona umfana omdadlana lapho owayazi ukuthi wayekhuluma ngani wathi yini lokhu na niqonde ukungitshela ukuthi nizoma futhi nivumele lowo mfilisti ongasokile adelela amabutho kankulunkulu ophilayo na amen wayazi ukuthi wayekhuluma ngani hohe Goliyathi wenze ukuziqhayisa kwakho kungalungile ngalo nkathi futhi lapho lokho kuwela endlebeni kaDavid khona-ke umfowabo wathi manje buka lapha ngiyakwazi ukuganga kwenhliziyo yakho manje vele uyeke ukusho izinto ezinjengalokho abanye babo bathe ngani angashada indodakazi yenkosi futhi uzoyinika ingcebo futhi indlu kayise iyokhululeka kwa-Israyeli kanjalo njalo wathi yini leni okhuluma ngayo manje na he umfo omdadlanyana ngena nje yilona ndlela nje a ngani ngeke uhambe ngokubuka kunjalo awuhambi ngokubuka uhamba ngalokho kusethizweni kunjalo uma uhamba ngokubuka ngani izweni wayo banesikhathe sibikabi lapho babecabanga ukuthi babengathola amanzi edwaleni leyo kwakuyindawo eyome kunazo zonke yayikhona esizweni kodwa uNkulunkulu wathi ikhuluma edwaleni yileyo nto enamanzi khona ke bathi namuhla uma kukhona into enjengokuphulukisa ngokukaNkulunkulu bekungaba kwamanye lawo mabandla amakhulukazi amadala agamile yilokho nje ukucabanga ngakho niyabona kunjalo mhlawumbe indawo eyome kunazo zonke wake wayibona kodwa kukhona amanzi lapho uma nje uzokhuluma kuyo amen manje ngifuna niqaphele khona ke ngenkathi uDavide ngiyambona nje enyukela lapho futhi wathi mkupuleleni phambi kwenkosi yathi manje ake nimi kancane lapha yathi yenyuselani loyo mfana lapha wenyukela kuyo usuku osawulu wambiza ngokuthi osemutsha kufanele ukuthi wayengumfo omncinyane obukeke ezacile niyazi amahlombe amancane engene phakathi ethi kuhambahamba amehlo amadadlanyana abenyezela njengezinkanyezi ebheke kuye wathi awulalela angeke ulwe nalowo wathi inhliziyo yomuntu mayingabi yigwala phakathi kwakhe ngenxa yalesi sikwaka wathi inceku yakho izokuwela ilwe nazo hohe ngiyasithanda leso sibindi nisithandi nangani sizobona emthuzwini ukuthi kungani wayenaleso sibindi yini eyenza lowo mehluko yebo mnumzane wathi ngizowela ngilwe naleso sikhwaga futhi lapho uSawulu ingane enkulu kakhulu ehlezi phezulu lapho emkhulu impela cishe njengesikhwaga futhi wayefanele ukuba yinkosi kwaIsrayeli nako konke lokho futhi kodake wayehlezi lapho esaba ukuyolwa naso ungifaka emqondweni obaningi walaba bantu namhlanje abangakholelwa kuphulukiseni ngokukaNkulunkulu bazisho ukuthi bayalikholwa iBhayibheli bese ke bevele bavumela uDevil ahambe phezu kwabo noma yini ngiyakholelwa kwezemfashini endala isehlakalo sikaMoya Ongcwele ozalwe ngokutsha wagxilisa okwempande wafaka abili ngiyakholelwa entweni eyenza indoda ephile ngofaka isibindi nomlilo kuye kunjalo kuzoyenza imema zonzwane noDevil kunoma yisiphi isithembiso sobuNkulunkulu sikaNkulunkulu futhi sekubeze ngeqiniso kungagatheleki ukuthi kubukeka kanjani uDavid omdadlana ngani wathi angeke ukwenze wathi ngivumele ngihambe wathi manje wazi kanjani ukuthi ungakwenza na wathi buka lapha ngizokutshela ukuthile ngike ngaba nesehlakalo sithile lokho kudingekayo namuhla ngumuntu othile obene sehlakalo uDavid wathi ngibe nesehlakalo wathi ngangilose izimvu zikababa lapha ya futhi ngubesi liyangena ibhere liyangena futhi ngatumela izinyane noma iwondo elincane futhi lagijimela phandle nalo futhi wathi ngagijima ngalilandela futhi ngalishaya ikhanda ngalendwayimani futhi kodwa ke lapho ngiqala ukukhipha iwundle emlonyeni walo lavuka futhi ngalibulala wathi uNkulunkulu wanikele ngonyama ezandleni sami nebhere ezandleni zami wathi uyomkhulula kakhulu kangakanani lowo mfulisi eyongasokile kunjalo ngakho uSawule wathi waza ngapha futhi ngizokwenza umshumayelo ngempela ubufundisi khona ke ngakho umyisa ngaleyo futhi umgqokisa isivikelo sikhulu nesigqoko sakhe sokuzivikela nakho wasehlisela ezindlebeni zakhe ezincane futhi wacabanga ebhobola eceleni futhi egqoke isivikelo sikhulu futhi akakwazanga kunyakaza akakazanga nje ukuya phambili ileyo ndaba ngabantu namuhla lapho umuntu ethela obizo luncane enhlizweni yakhe ukuba ahambe ayoshumayela evangeli ufanele umnyise kwelinye lamakolishi ezenkolo amakhulu noma ukuthi enze lapho futhi ukhiphe konke kuba ngomshumayeli kuye futhi ufake enye yalesa yenze ezenkolo yezwe kuye kanjalo futhi ukhiphe konke ukuba ngumshumayeli kuye bese ke umtshela ukuthi akahambe uma ngalisi engeke yakholwe bakithi konke kufakwe amahanisi nezwe haleluya sidinga kuphuma futhi sekunyakazise umoya ongcwele emfashini endala othile futhi senze le ndlu yezidumbu endala encibikaliswe esikudingayo ngalapha yilokho amen yabo mnumzane uDavid omdala lapha wagqoka ezakhe wayene ziqu zakhe zeBA niyazi neLL yakhe no elabaphindwe kabili D neDD niyazi konke kuqhubeka wathi angazi lutho ngaleyo nto angikaze ngifakazele lutho angazi ukuthi kuyini lokho wathi angeke ngikwenze lokho futhi uSawule wathola masinyane ukuthi ivesta yakhe ebufundisi basesontweni ayilingananga indoda kaNkulunkulu amen ile indaba kabantu namhlanje uma nje ubatshelela lawo mavesti amadala obufundisi basesontweni bese wehlela phansi ngincamela ukuba nolwazi lwakudala ngingaqoka ukuthi umfana wami ohlangane nendoda eyayingabazi oABC bayo futhi ayikhiphe lapha emango wena nasesikwini yosidala ndona chize futhi yamkhulekisise ukuba afinyelele kusehlakalo sikaMoya Ongcwele esefashini endala kunokumthumela kuzo zonke izikole ezikhona ezweni lokho bekuyothatha amandla ibandla likaNkulunkulu nezibusiso zikaNkulunkulu ziphume ezimpilweni yakhe. Amen. Kunjalo, yebo mnumzane. Uthi lapho uDavide wabuka phezu kwento wathi angazi lutho ngalokhu, angazi ukuthi ngithini. Amen. Nawo wonke amahubo okubonga nazo zonke lezo zinto enjalo, angazi ukuthi ukwenza kanjani lokho. Wathi ngihambe nalokhu esengikufakazisile ukuthi kulungile. Haleluya. Lokho ngikushoyo, ngiyazi ngenkathi ngenyukele kumboniso wami omkhulu, ngamtshela ukuthi ingelosi yenkosi yayihlangene nami wathi Pili, hamba uye ekhaya ube nephupho elibi. Wathi ngani usho ubothe ngemfundo yebanga lesikhombisa uzokhulekela abagulayo futhi uhambe uyokhulekela amakhosi na? Ngathi yilokho akusho. Wathi uzokwenza kanjani na? Ngathi angazi kodwa kungithathe kwaze kwaba lapha uzongithatha angikhube. UNkulunkulu uyakwazi owenza isithembiso kuzokwenza. Wathi awu ndodana, ngicabanga ukuthi kungcono ubuyele emuva. Udinga ukuphumula. Ngangingadingi ukuphumula, ngangidinga ukuya emsebenzini. Ngangikade ngiphumule isikhathi eside kakhulu ngaleso sikhathi. Ileyo indaba ngenqaba yabantu namhlanje, vuka uhambe sekuyisikhathi abantu basenkathazweni. Asihambeni sibayise enkosini uJesu ngokushesha. Siyaqaphela lapho ukuthi sitshela uDavide umntandlana wathi manje buka, angazi lutho ngawe zonke izipho zakho futhi angazi welutho ngezikhali zakho nazo zonke izinto ninabafenila ngazo neniphikisana ngazo futhi niqophisane ngazo. Kodwa angazi into eyodwa, ngiyethembile le ndwa imane indadlana. UNkulunkulu wakhulula ingonyama ngale ndwa imane, wakhulula zonke lezi ezinye izinto ngale ndwa imane, futhi uNkulunkulu uzokhulula lowa womfu ste ongasogile ngendwa imane. Ngiyazi ukuthi ngikathi ngiseyisoni, ngilahlekile futhi ngisezweni, ngiva ngaphandle kukaKristu umoya ongcwele ongisindisa. Ngiyazi uma ngikhathazekile umoya ongcwele uyangijabulisa. Ngiyazi uma ngidinga ukudla umoya ongcwele uyangiphakela. Uzongiphilisa kakhulu kangakanani umoya ongcwele uma ngigula emva kokuba uNkulunkulu esekuthembisile. Angazi ngezinye izinto zenu kodwa ngiyazi ukuthi uNkulunkulu wenze isithembiso futhi isithembiso sikaNkulunkulu futhi uNkulunkulu uzonamathela esithembisweni sakhe. Kuyini lokho okusesandleni sakho Davide na? Wathi indwe mani, amen. Uzola kanjani nalesi siqwaqa lapha ya nomkhonto ongamafidi ayishumi nanhlanu noma angamashumi amabili na? Ubungeke ufinyelele eduze kwakhe. Wathi ngiyakufakazisa lokhu, ngiyazi ukuthi le nto izokwenzani. Kunjalo, oh njalo wesilisa noma wesifazane ozalwa ngomoya kaNkulunkulu oke wemukela umoya ongcwele bayazi ukuthi lokho kuyokwenzani. Angazi ukuthi zonke izingxabano zenu nazo zonke izikole zenu zizofundisani. Kodwa angazi into eyodwa ukuthi kuzokwenza lokho uNkulunkulu athi kuyokwenza. UDavide omncane wayefunde uNkulunkulu ngendlela yemvelo ephandle lapho endleleni, wakhuluma ngamanzi athule namadlelo aluhlaza. Wabona uNkulunkulu esesimweni sakhe sasekuqaleni, uNkulunkulu evelweni yakhe ehamba. UNkulunkulu usevelweni, anikukholwa na? Impela unjalo. Ngithanda nje ukumbuke kushaneni kwelanga, ngimbhekisise njengokumila kwezimbali, ngimbheke lapho ilanga liphuma. Lapho esikhathini esithile dule ngangiphezulu ezintabeni lapho ngiya khona, lapho ngikhathala kakhulu kangangokuthi angisakwazi ukuqhubekela phambili, futhi ngenyukela lapho ngenye ikwindla ukuyozingela, futhi ngangezingela inyamazana i-elk kwase kuleyithi ekwindla. Sasile emuva phezulu ngoba iqhwa lalingakehli ukuzokwehlisa umhlambi, futhi ngangiphezulu le sicongweni noma eduze kwemithi yokwenza amapulangwe, futhi ekwindla inyaka phezulu le lapho ezintabeni ziphakeme liyeza lizokhejeka isikhashana, bese ke yalini isikhashana, bese ke ilanga liyaphuma. Niyazi ukuthi kunjani ikwindla yonyaka. Futhi ngikathi ngisahamba, hayi ukudubula inyamazane kungengaphezu nje kokuba ngijule. Ngiyathanda ukuhamba noNkulunkulu. Wonke wesilisa nowesifazane inkathazo leyo ubufanele ukuchitha isikhathi esiningi insuku zonke esikhundleni sokuqaqamuka nokugijima. Uzongeza ubufanele ube phandle ndawona thize ukuleka futhi ufunisisa uNkulunkulu. Amen. Futhi phezulu lapho ngangihamba futhi kuqhamuka isiphepho, ngase ngingena emva kwesihlahla kanje, futhi ngangimi emva kwesihlahla nemimoya evunguza kwakukuphephethela phansi okudala lapho empeleni. Ngakho ke emva kokuba isiphepho sesiphelile, ngaphuma emva kwesihlahla nganginezibhamu zami esikhulu sihlezi phansi. Ngase ngibuka ngale, ngase ngiqala ukuzwa umhlambi wezinyamazane ama-elk le phambi kwami zazi tugile esiphepweni zazikhala enye kwenye. Umama wami uyindiye ingcenye futhi khona ngokwenele nje ukuthi ngiyakuthanda lokho kubanga phandle. Uyi njengoba uDavide athi lapho utwa luqala kubizana nodwa, futhi ngempela kuqala ukubiza kujulile khona ke. ubize indala impunga iqale ukuqhewula phezulu lapha nomata uyayiphendula ezansi phansi ngakhala njengengane angekwazanga ukuzibamba ngavele ngama lapho futhi ngaqabalaza nezandla zami ziphezulu emoyeni ngabuka phandle khona ke ilanga lapho uma emuva le ngalapha kumkhathizwe wasetshonalanga elunguza lelo selikhulu elibona konke futhi ngale leso sihlahla isihlala siluhlaza sasimbozwe yiqhwa phezulu lapho neqhwa ngabumba uthingo lwenkosazane ezansi ngaphesheya kwesigodi kanjalo ngacabanga wo uNkulunkulu yonke indawo lapho ubheka khona ungambona wayelapho ngacabanga yena nango ubuka laphaya ubuka ngapho nango emhlanjeni wezinyamazane ama elk futhi nango phakathi ezansi ezimpisini ezimpongolozayo nango emvoleni ngacabanga kunjalo njengoba uPetro asho kuhle ukuba lapha asakhe amadokodo amathathu futhi ngaba nenkolo ngempela ngingaze ngigijima ngizungeza futhi ngizungeza leso sihlahla ngimemeza ngephimbo lami lonke ngimemeza nje ngigxuma phansi naphezulu kanzima nje njengoba ngingakwenza uma umuntu othile efika phandle lapho babeyofuna ukungiyisa esikhungweni sezinhlanga becabanga ukuthi kukhona umuntu ohlanyayo phandle bathathini kodwa ngangicishe ngibele ngamamayela ngamashumi amathathu nanhlanu noma amashumi amane kusuka empucukweni ngangingedwa nenkosi nginesikhathi esimnandi ngabheka phezulu futhi ngabona lokho futhi ngacabanga ya lolothi ngolo lenkosazana uNkulunkulu wanika lokho uNoah wayefanele akubuke kukho njengothingo lenkosazana njengetshele Jasper nesadiyo okokuqala okugcina lowo wayekhona okhona noyakuza impande nenzalo kaDavid inkanyezi yokuza futhi ngazungeza futhi ngazungeza sihlahla ngaphinde ngahamba ngawonke amandla engingawahamba ngimemeza ngephimbo lami lonke futhi ngwetshetshe endlana yesihlahla seshoba angazi noma nina bafowethu senike nayibona yodwa noma kodwa ngejeje encane yesihlahla seshoba yehlezi phezulu lapho esiqwini yaqala tsheke 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 sengathi yayizongi dwengula ngibe yizicucu ngacabanga umfo omncane uchuchungiswa yini kangakana waye tsheke tshekeza nje kanjalo futhi ngabheka lapha ya futhi ngacabanga mhlawumbe uyangezaba futhi kwenzeka ukuthi ngibuke futhi okuphumayo ngaphansi lapho umoya wawuphoqele phansi ukhozi lukhulu futhi lelo khozi kolo ngekathi liphuma iloko ingwejeje encane eyayikukonkoda yaxhumela egajeni kanjalo nengwejeje encane yaxhuma yabuyela kutshekecheke tshekecheke wayo ngalubuka lelo gozo lukhulu ngacabanga manje nkosi ngabe ngilwesabisile lelo gozo laphaya bengimemeza kakhulu na ngakho ngalubuka futhi ngacabanga manje ulubeke lapha phambi kwami ukuba ngibone ukwenzela into ethize angazi ukuthi kungani wethule lelo gozo phambi kwami ngaqhubeka nokulubuka lwalunge enkulu inyene enkulu kakhulu futhi ngaqaphela amehlo alo amakhulu abukeke ngathi ivelvet eqalaza ngacabanga awu kunento eyodwa engiyazisayo ngawo mfana lokho ngokuthi unesibindi wesabi futhi ngacabanga kungani ungesabi na lokho engifuna ukukwazi kungani ungesabi na awu ungesabi na futhi ngalubuka niyazi futhi kuthinta lezo zimpaphe emuva naphambili niyazi futhi luhamba luya emuva naphambili kulelo godo oluqalaza lubuka leyo ngwejeje esihlahla sashoba futhi lungibuke ngathi mfana uyazi ukuthi ngingakude kubula na lwavele lwangibuka lwaseluqhubeka niyazi lenyathela emuva naphambili lwalunga yikhathazi kangako futhi ngacabanga kungani ukuthi ukuthi awesabi na khona ke kwenzeka ngathi manje ngizofundisisa nkosi kungani kunjalo na manje ngiyakubona lapho uthi ngweni lenkosazana ngangizwa umhlambi wempisi ngiyakubona ngaleye kushoneni kwelanga ngani ngabe kulelo khozi na ngase ngibuka lowo mfo kancanyana ngacabanga yebo isizathu sokuthi alesabi lo unyakazisa lezo zimpapho emuva naphambili uNkulunkulu lunika iphela lamaphiko futhi uyazi ukuthi ngaphambi kokuba ngithole leso zimpame esikhulu lesandleni sami liyoba kulezo ziqongo zesihlahla futhi angeke ngikwazi ukulidubula ngathi udubuka uNkulunkulu nginesinye sikashana lakho ngaqala ukugijima ngacabanga kulungile inqobo nje uma ungezwa umoya ongcwele obuzungezile yimuphi umehluko kwenzekani na vumela konke kuhambe noma yini inqobo nje uma ungakuzwa ngakuwe wazi ukuthi ulapha umoya wathi futhi Brenema wesaba ukuthi uzokwenza iphutha ngobunye ubusuku na ngathi qabo hayi inqobo nje uma ngimuzwa qabo umnumzane uma e amba ngizosuka emsamo kodwa inqobo nje uma elapho ngambuka lowo mvo imizuzu yembalwa ngiyasuka nje endabeni yami lapha kodwa ngiyafuna ukulitshela lokho lapho ngimbuka lapho kancinyana emva kwesikhashana wathi no kulalela leyo ngwejeje endadlane isihlahla seshoba chaka 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 futhi lwenza nje ukweqa ukugodwa okukhulu kanjalo lwaseluphezulu ngonga phezu kwalezo ziqongo zasihlahla ukubhakuza ukuthi akube kumili ngamaphiko alo futhi alubangele usaphakuzisa amaphiko alo esinye isikhathi lwalwazi nje ukuthi ahlelwa kanjani amaphiko alo futhi ngalubuka ngathi sonke isikhathi lapho umoya wawungena lwalugibela luye phezulu ngathi sonke isikhathi lapho umoya wawungena lwalugibela luye phezulu lwalulokhu nje luqhubeka futhi luqhubeka futhi luqhubeka futhi luqhubeka lwaze lwaba yichashaza elincane ngamba lapho ngamemeza ngephimbo lami lonke ngathi yebo Nkosi yilokho-ke akukhona ukugxuma nokujoyina i-Methodist nokubuyela kwi-Baptist nangalo kwi-Presbyterian ngalo kwi-Pentecostal Assemblies i-Oneness nxa zonke kanjalo kungukuhlela nje amaphiko akho haleluya kunjalo akusikho ukugijima usuke emhlanganeni ukupulukisa uwodwa uya komunye akusikho ukugijima usuke ehhofisi likadokoteleni lodwa uya kwelinye kungukwazi ukuthi ungawahlela kanjani amaphiko akho okukholwa emandleni kamoya ongcwele ngaso sonke isikhathi lapho lugibela phakathi gibela phezulu kulo uze ukwazi ukushiya lo tsheketsheke omdala oboshelwe emhlabeni tsheketsheke tsheketsheke lesi sigejane esidala esithi izinsuku zezimangaliso selwedlule futhi lokho kwakungokwabantu okudala gibela ngaphezu kwakho ngaso sonke isikhathi lapho umoya ongcwele ushukuma ungena bamba amaphiko akho ungene kuwo futhi uqhubeke uphele emehlweni uqhubekele phezulu ungene emazulwini ezulu shiya lowo sibanibani oboshelwe emhlabeni omdala hlala emuva lapha bese uthi awu ngikholwa ukuthi izinsuku zezimangaliso selwedlule ngikholwa ukuthi labo bantu basangene ekhanda ocabanga lokho vele ugibele ungene uqhubeke phezu kwakho amen ungabhakuzi futhi ugxume vele uhlele amaphiko akho vumela umoya ongcwele ukucoshe 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 qhubeka nje uhambe uze uphume yango lunyuso kuphezulu lapho ngangelusa izinkombo kwenzeka ngangaqaphela lutho noma enye into ngokhozi umama wokhozi omdala lapho akha isidleke sakhe uzenza ngezinto ezinkulu nezinto futhi kuyanuka ngakwesisodwa ngakho lapho izinkozi ezincane zifunda ukundiza ngangeqaphela ngahuka ngafaka amatomi ehashi azungeza isitho ngase ngiya ngale nganginezibonisa kude ezithize ngibuka nje ngabona lowo umama wokhozi omdala phezulu le lapho wayenza ukuthi eze ebhakuza ezongeza emoyeni ngangibhekise ezingelazi zami kuye futhi ngambuka ngoba sasehlisa izinkomo futhi ngabheka phezulu phakathi lapho futhi ngambona ukuthi wayebakhiphela ngaphandle kanjani labo abancane futhi wayelokhu eseka lezo zinkozi ezindadlana zizungeza futhi zizungeza phezulu lapho futhi emva kwesikhashana wayenazo zonke emaphikweni akhe futhi wavele wazithatha wazikhipha kuleso sidleke sidala esinukayo futhi wehlela esigodeni futhi wehlisa amaphiko akhe amakhulu kanjalo futhi lapho esekwenzile zonke lezo zinkozi ezincane zehla futhi zaqala ukuhambahamba lapho ukuqala nje ukuba zibeke izinyawo zazo otshanini he uma zazingenazo esikhathi esikhulu ngathi Nkosi uma leyo kungesiye imvuselelo kamoya ongcwele eyimfashini endala angingaze ngiyibone yodwa empilweni yami kunjalo ngathi zibuke ziphuma kuleso sidleke esidala esinukayo phezulu lapho neyazi lapho iphunga elidala nonamathela nezinto leyo ndlela unkulunkulu enza ngayo uyakuphakamisa ngamaphiko okozi futhi akuthwale uphume ezintweni ezinukayo ezindala zezwe akuyise kule ndawo lapho zonke izinto zingenzeka khona ukhululeke njengoba ungaba amen khona-ke ngazicaphela zigijima zizungeza zihwaphune umthamo wotshani omncane lapha bese zigijimela ngale zihwaphune umthamo omncane lapha futhi zidlala zinezikhathi ezimnandi nje kungekho kulahlwa nhlobo ngacabanga awu manje uzokwenzani lo mama umdala na ngemuva kokuba esebone abancinyane bakhe beqala ukudlala kahle ngempela futhi ebenesikhathi esihle waphinda wahlela amaphiko akhe futhi wahamba wayothi ngu phezulu le edoleni eliphakeme kunawo wonke ayengalithola wahlala phezulu lapho futhi wazihlalela uqala ukuqalaza hohe ngacabanga kunjalo ngenkathi Nkosi Jesu ingikhipha odakeni yangibeka phezu kwetwala uKristu Jesu wagibela izingange zasenkazimulweni ehlezi phezulu ebuka phansi iso lakhe liphezu komzulini futhi ngiyazi uyangiqaphela akukho kulimazayo akukho ngozi akukho lutho olunyeyo olungenzeka enqobo nje uma sisebukhoneni bakhe bobunkulunkulu amen makuze makuhambe okungahamba ngisho nokufa qobo lwakho kulahlekelwe udozi lwakho isizathu uma ngaleya enkazimulweni kulobo busoko amehlo akhe abheke lo mhlangano kubona nje ncamashi lokho kuzokwenzeka ngenkathi abancinyane bakhe bebuthana ndawonye bezungeza isihlalo sobukhosi kankulunkulu bejokoza ezinini kankulunkulu bememeza ebukhoneni bukankulunkulu hohe ngokukhululeka labo bafo abancane abazange babheke lutho mfana dedele inkentshane ikoyote iqale ukuya ngabo yedwa wabo iyothola ukubaxabulwa okubi kabi yokudlula konke yake yabani nakho empilweni yayo amen hohe futhi ngekathi yehlezi iphezulu lapho kwase kuthi emva kwesikhashana ngahlala lapho cishe amahora amabili ngimbhekile omncane wasenyakatho uza ngapha umudwa omncane oluhlaza satshani uza ngokushesha isipepo siyeza futhi ngenkathi yekhala ngenkathi yeshiya leso sidleke phezulu lapho wandizela phansi kanjalo wamemeza kanye nazo zonke lezo zinkozi ezincane kuyo yonke imfunda encane lapho eziqala ukugijima ndawonye welula amaphiko akhe kanjalo ngalunye lwalezo zinkozi ezincane lwavele logijima futhi logxumela phezulu ephikweni zafaka umlonyana wazo ngasophapheni kanjalo laphakamisa lawo maphiko amakhulukazi ahlulayo nalezo ziphepho sizasehlanga lelo xuma siduma amamayela ngamashumi ayisithupha ngehora wavele wahamba waqonda ngqwedwe leni njengoba wayengenza wasezithatha waziyisa emphemeni ngacabanga yebo ngolunye lalwezi zinsuku kuyofika kukhale kuvela phezulu inkosi ujesu yofika futhi yelula amaphiko aye amakhulu futhi bonke abanyunyane bakhe bayogxumela ezivalweni zesiphambane sidale simahadadla futhi siyothwalwa siyiswe kuphepheni kosuku lwakhe oluzayo ukuze kudlule isiphepho sokuphila wokumangalisa kanjani uma uzobuka unkulunkulu emvelweni yakhe uDavide wayekubonile lokho futhi wayazi ukuthi uNkulunkulu wayekhona futhi uNkulunkulu wayezokhulula wayebona uNkulunkulu evelweni yakhe ngakho wathi nginikele indemane encane ngikuzamile yilokho kuphela ngazi noma yini ngakho yilendo yemane futhi yilokho kuphela ikholo lazi noma yini ngakho ukuthi uNkulunkulu wathi njalo futhi lena yindo yemane endala ngizoyithemba noma ngasiphi isikhathi ngokumelene nanoma yini uDavide angayikhipha amen yizwi likaNkulunkulu izwi likaNkulunkulu lodwa liyohlula uSathane noma kuphi noma nini kunoma yiziphi izimo uma wesilisa noma wesifazane ezolokotha ukulithatha uNkulunkulu ezweni lakhe amen futhi ngiyambona ngaleso sikhathi njengoba eshilo awuqhubeka inkosi ibe nawe wafinyelela ezansi lapho futhi wazizingelela ngaphandle esigodeni esidala futhi wazijwalela amatshe amancane amahlanu futhi wawafaka esikhwameni sakhe esincane esigaxwayo wafaka elilodwa phansi endwayemaneni yakhe wayesephumela lapho ukuyohlangabezana nogoliyathi futhi ugoliyathi wambuka futhi wathi ngabe ngiyinje na ngani wamthuka egameni lo nkulunkulu bakhe wathi ngizokuthatha wena omncane obukeka njengochakide mginqi ngongcwele wena bese ngifaka lomkhonto kuwe bese ngikulengisa lapha futhi ngiyekelele izinyoni zikudle isikhashana yebo mnumzana wena uthi uDavide wayengayena umginqi ngongcwele yebo wayenguye lokho likubiza ngomginqi ngongcwele lapho umphongolo wenkosi uqala ukungena waphuma futhi wasena phambi komphongolo ngamandla akhe wonke nomkakhe wahlekisa ngaye wathi akuthandi lokho buka lokho futhi wehla wazungeza umphongolo waphinde wahamba uma lo kungesiye umginqi ngongcwele wesimotena ngekazi ngemone empilweni yami impela wayenguye amen omunye wathi futhi phenemu nokuthile kwalokho lapho uhlobo olusha lwenkolo awunalo na ngathi cabo ngitsho lisilinganiso sikahle sohlobo oludala amen wathi ngathi ngiqondele yonkolo ememezayo ngathi leyo inkolo endala kunazo zonke yake yaziwa ngathi uNkulunkulu wabuza uJobo wawukuphi lapho ngibeka isisekelo semihlaba lapho izinkanyezi zokuza zahlabelela kangekange namadodana kaNkulunkulu amemeza ngokujabula na iminyaka yezinkulungwane ezishumi ngaphambi kokuba umhlaba uzobunjwa amen bese ngomgingi ngongcwele noma kanjani ngakho ungahle uzilungiselele uzijwayeze Kapelani bazalwane ake ngilitshele ukuthi Jesu David wayazi futhi wayisonga leyo ndemane endala waphuma futhi wathi udlangabezana nami njengomfilisti egameni lomfilisti ngesivikela nomkhonto lepha ngidlangabezana nawe egameni lenkosi uNkulunkulu kaIsrayeli yona kanye impi oyidelelile futhi wathi namuhla ngizonikeza izinyoni isidumbu sakho nezilwane zasendle futhi ngizothatha yonke inyama yalawo mafilisti bese yena lomfo omdala wamlandela manje bukani uDavide ngenkathi egijima ewela lo mfuta lomncane wawela ukuba ahlangabezane naye futhi lapho esekwenzile wayephetheni esandleni sakhe na nakhu uDavide ayenakho wayenamadwala amahlanu ukholo eminweni emihlanu esongelwe ku UJESU nangu eza amadwala amahlanu eminwe emihlanu ukukholwa inkosini uJesu futhi nalelo twala laqonda ngogebhezini lwekhanda laleso siqhwake sidala futhi uDavide wasilahla phansi futhi wanquma ikhanda laso futhi lapho ekwenzile waqalaza futhi bonke abanye babona okwakwenzekile baqhunga isibindi basebehosha izikemba zabo futhi baqala ukulwa namafilisti odongeni babanquma babalahla phansi lapha eminyakeni embalwa edlule ngenkathi yengeqala kwakungekho muntu owayeshumayela ngokuphulukisa ngokukankulunkulu lapho bebo bona ucongressman abusho nabaningi babo bepulukiswa ngiyanitshela ama presbyterian nama methodist nama assemblies of god nabo bonke bazitholela oyedwa nabangi bazitholela oyedwa church of god yatshela oyedwa uora roberts futhi elinye latshela omunye othile futhi emfowethu kade sinquma amafinisti kusuka kwesokudla kuye kwesokunqele haleluya ngoba yonke inhliziyo yayithatha isibindi kulobo bosoko futhi ingane yayikaze itshelwe ngokuba ujesu kristu indodana kankulunkulu ithembisile yini leyo esesandleni sakho kulobo busuku na noma ngabe yini onayo isebenzisele inkazimulo kankulunkulu sengiyambona umfezansi lapho ogama lingu samsoni waphumela lapho ngolunye usuku namafilisti ayenza umonakalo omncane laphaya wabopha imisila izimpungushe washisa wonke amabele abo ngakho lawo ma-israyeli afika futhi amthatha athi sifanele sikukhulule kumafilisti base bemthatha bamyisa laphaya base bembopha ngamabhande athile futhi bamehlisela lapho futhi amafilisti ayezomphatha kabi futhi lapho ekwenzile umoya wenkosi wehlela phezu kwakhe amen yilokho okwenza umehluko lapho eyezwa umoya wenkosi ufika phezu kwakhe wayengena lutho esandleni sakhe futhi wabheka phansi futhi nakho kwakulele umhlathi womnyuzi futhi wacosha lowo mhlathi esandleni sakhe futhi wabulala inkulunkwane yamafilisti amen yilokho kuphela enakho ukuthi ngekanga ukuba aqhubekele phambili bese ethi manje lindani ake ngithathe lo mhlathi futhi ake ngiwuhlole futhi ngibone ukuthi uzoyimela yini ingcindezi noma cha wayengenaso isikhathi sokucabanga zonke lezo zinto isimo esiphuthumayo sasiqhubeka amafilisti ayephezu kwakhe into kuphela ayengayenza kwakungukucosha umhlathi futhi alwe yilokho kuphela okwakukhona futhi kulobo busuku unazo isikhathi sokubaleka futhi ucabange zonke lezo zinto imvuselelo izophela kusasa busuku masithathe izwi likaNkulunkulu elisesandleni sakho asilwe nesitha sethu esifayo amen uNkulunkulu umnika ukunqoba ngokukhona umfana omthetha nezansi lapho ipepelini ogama lingushamgari kungahle ukuthi awukaze ngisho umqaphele encwadini yabahluleli umfo omdadlana nje ake sithathe umdlalo wasesitejhi omncane kuye sengiyambona laphaya umfo omncane ozihluphekelayo kwakuyisikhathi lapho wonke umuntu wenza ababekufuna futhi u-israyeli wayengena nkosi bonke babehlukene behlukanisiwe amaqembu amancane ecishe njengoba nje ibandla linjala namhlanje oyedwa i-assembly omunye i-church of god omunye i-oneness omunye i-baptist omunye i-presbyterian ye Methodist hoye uma singakuthandi lapha siya ngapha nangapha nangapha na hohe angikutholi iqobo lwami bese kuthi lapho sebengena lapho futhi ho ababekudinga kwabungu lokho nje ababekudinga ngaleyo nkathi kwakuyimfashini endala yenhle uhlobo lwenkululeko lokho esikudingayo namhlanje amen ibandla libuyele kukholweni kukaNkulunkulu ophilayo libuyele ezithembisweni zikaNkulunkulu sibuyele enkazimulweni kaNkulunkulu sibuyele emandleni kaNkulunkulu uShamgari wayenakho konke okwezinto zakhe kumile ukolo wakhe njengoba enza iminyaka yonke futhi cishe ngesikhathi lapho wayetshale izitshalo khona ke ngaleso sikhathi kwakuzofika amaFilisti futhi akususa buye leyo ndlela nje udevil enza ngayo ngalokho nje udevil yamuhle ngakho ngesikhathi nje othela ngase sibimbe sincane sakhiwe noma enye into kholeke kufika udevil futhi akususe kuwe kunjalo njengevuselelo eqhubekayo manje ecishe nje ngesikhathi yokuqala ngaso futhi inkazimulo kaNkulunkulu iqala kuwe kholeke omunye uwaka uzofanele akhuphuke futhi yenze ukuthi yenze kungalungile futhi akhiphe inkazimulo entweni lapha esikhathini esingezinto esedlule ngehla lapha kwakunomunye wodadewethu abangamaKristu ezipende njengoJezebele ngathi yini indaba na wathi awuthi uNkulunkulu wathi umelusi wami wangitshela ukuthi kwakukukhululwa kwabesifazane ukukhululwa kwabesifazane yena indaba ngani na ayikho into njalo uKristu wakukhulula senene bese ke uziphatha njengakho futhi ugqoke njengakho cishe ngesikhathi ibandla elakhiwa ngaso futhi liqala kahle khona ke into efana nalokho isingenile yabo mnumzana wathi awu ngiyakutshela wathi umelusi wami wangitshela ukuthi ngingakwenza konke lokho futhi wayenopende wanele kupende inqolobane imino yakhe yake yayibukeka sengathi wayekade edlenyama eyisiteki senkomo eluhlaza negazi phezu kwezinzipho zakhe ngacabanga sifazana ubukeki njengomKristu kimi lalela nenekazi ungaluvumeli lolo hlobo lompedo luthululwe empinjeni wakho udabula uthule emfashini endala yompapathizo kamoya ongcwele uzokukhipha lokho kuwe ncamashi nje njengoba kulungile khumbula nje ukuthi olahlekelwe indawo ejile ndawo anginendaba ukuthi lowo mshumayeli wesifazane wayengaxotshwanga nguNkulunkulu ngezokutshela lokho kuqala kunjalo kuphambene nezwi lalela akukaze kube khona kuphela usifazane yethu ebhayibhelini wake wazipenda ukuba ahlangane nomuntu futhi lowo kwakunguJezebeli uNkulunkulu wamphakela izinja ngakho uma ubona usifazane ezipende wonke yithi nje sawubona nkosazana nenyama yenje lokho uNkulunkulu akwenza ngaye inyama yenje endala nje ngakho ke ingabunaki lokho lokho obukho devil kunjalo lapho afanele abe khona kanza futhi wenze uziphathise okwe njengoba uJakobe asho kumkakhe nendodakazi zenze ube ube yiloko obufanele ube yikho. Amen. Esikudingayo kulobu busuku enhle eyimfashile njalo imvuselelo kamoya ongcwele yashunya yena emuva ngamandla kaNkulunkulu angena aphume phakathi kwebandla nesitashi nokhololo kubekwe phansi. Haleluya, yebo mnumzane, lokho esikudingayo, yebo mnumzane, kulungile. Ushamgara omdala ezansi lapho ocishe ngesikhathi sakhe ukuthile, kweleke into ethize efanana leyo yayifanele yenzeke, leyo ndlela ibandla uma imvuselelo isiqala, kweleke into ethize efanana leyo izofanele iphakame. Fowethu vele ushumayele eyimfashini endala awu sasivame ukuba nenqwaba yezimvu ezweni lakithi futhi babe nenje bulala izimvu sayibamba novolo emazinyeni ayo sathatha isibhamu esidala esiyingebe esinemibhobho emibili sasiphendulela kuyo fowethu leyo yinto ofanele uyiphendulele kulolo hlobo lwabafo isibhamu esidala esingebe imibhobho yaso emibili ngiyakutshela kuzokubendisa izinto impela kuzokwenza kuzomisa ukubulekwa kwezimvu zakho amen bengingazi nje bengizosho lokho kodwa ungakukhumbula nje lokho kulungile cabanga ngakho yeye futhi lapho cishe ngesikhathi efaka ukolo wakhe nako konke lakho ukuza amafilisti akhulubela amadala phezulu futhi akususa kuye khona lapho phezulu emgwaqeni akususa kuye ngolunye usoko watshela nje isivono sakhe zonke zibekwe ngaphakathi futhi zibuliwe sonke wayelapho ke umfo omncane ompofu wema phansi lapho enqulubanini wayiqalaza wathi awu mama mhlasimbe sizo singaphile kulobu busika thina kanye nezinganyana eqalaza futhi into yokuqala niyaze kwenzeka ukuthi ezwe ukuthile kukhuphuka ngomgwaqo khwaba 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 nakho kufika amadoda amakhulu ayizithupha ehlebile egqoka izigqoko zethu sezinkulu ezindala izicathulo zawo zensimbi ezinkulu ezindala imikhonto yawo esandleni sawo izinkemba zawo ezinkulu zilenge eceleni kwawo ekhuphuka ngomgwaqo aso sayizivuno sakhe kuye sekuyambona uShamgara omncane ethi ho he buka lapho nako kubuya futhi wabuka ngale umkakhe omncane impofu wayilapho ke izindululane zengubo yakhe zibhobokile nampo abantwana abancane bebukeka bezacile ngempela ngoba babengena lutho lokudla amafilisti hayi kuthathile lokho kuthi akufane nokubukeka kwamanye amaKristu kulobu busuku into ebukeka ibhashile ukuba ibizwe ngekholwa umKristu ozele ngokusha amen kungekho ukukholwa kwanele ukufaka ichashazi uma bekungu inki kulukile hohe ungavumeli uthebeli yeze futhi akhiphe ingazimulo kaNkulunkulu ebandleni athumele umelusi wakho futhi amvumele athole zonke lezi lapha amadidi futhi abuye futhi asukume futhi athi amen njengenkonyane efayo ukuthi ingayifashile ndala ihlatheli nezingodo eziningi elikude isibhakabhaka esimhlaza inkolo ebulala isono emshumayeli ozoshumayela iqiniso futhi ame kulokho uNkulunkulu akusho ukuthi kuyiqiniso futhi akhulule abantu amen angitelele ngiqondile kuba njalo kodwa mfowethu sekuyisikhathi sokuthi silethe senze kumnyama mnyama nokumhlophe mhlophe yebo mnumzane uzongenisa uNkulunkulu ekam lakho futhi uyokuzwa kumemeza futhi ekam lenkosi lapho ulungisa into amen manje qaphelani futhi nangu uShamgari omgadlana imile ebuka ngefasitela lakho ukuza lamafilisti wathi oh mama buka lapho intombazane yakhe encenyana ikhala ngiyambona ibeka izandla phansi ethi babayi angeke sibe nelutho okokudla kulobu busika futhi ke ngiqaphela umama futhi nango oqala ukukhala uyazi uShamgari waqalaza wayengazi ukuthi yenzeni waqalaza wathi angikwazi ukulwa angisona isilwi futhi anginaso isikhathi sokuphuma futhi ngifunde indlela yokulwa kwababili futhi ngithathe konke lokho kuzivocavoca nezinto anginaso isikhathi sokwenza lokho kodwa kwenzeka ukuthi abuke ohlezi ekhoneni nakho kumi ucijo lokulima oludala lwenkabi uyazi ukuthi ucijo lokulima lwenkabi luyini na induku enkulu endala egcina ngethusi kuyo ukuze uqongqothe ukudusha izinkomo zedlule isango ngayo ngento eyodwa bese ke qongqotha kungcola kusuke egejeni ngesikhathi babe lima ngalo ucijo oludala lokulima lwenkabi lulele lapho leyo kwakuyiyona nto kuphela ayengayi beke esandleni sakhe kodwa yazi ukuthini angisho ukuthi wathi ukuthela kodwa into ukuthela yakhe elungileyo yavuka yabo mnumzane mfowethu ngizokutshela ukuthi udra yini sesandleni sakho na lutho ngaphandle kocije lokulima lwenkabi futhi wathi angisizwe silwi angikwazi ukwenza lokhu anginako ukuqeqeshwa kodwa wayengenayo sesikhathini sokwenza noma yikuphi ukuqeqeshwa into kuphela idinga kwakungumoya kaNkulunkulu phezu kwakhe wagcumela kulelo fasitelano moya kaNkulunkulu phezu kwakhe futhi wathatha lelo cijo lokulima lwenkabi wabulala amaFilisti angamakhulu ayisithupha amen esikudinga namhlanje akusikho ukuthi hamba uye ecollege lezenkolo futhi sifunde ukuthi uma kwashimbe ukuqinisile noma cha fowethu abantu bayapha into okumele siyenze ukuphuma manje akusikho ukuthi nizolo ngababili noma cha kungukuthi phakama yebo mnumzane wayazi ukuthi wayengumFilisti wayazi ukuthi labo kwakungamaFilisti angasokile ukuqiniseke ngempela njengoba ngikwazi lokho kukula inqobo nje uma wazi ukuthi unenkathazo enhliziyo noma ngabe inkathazo yakho yini siyazi ukuthi ingeka devil futhi wazi ukuthi wayengumIsrayeli wayazi ukuthi wayesokile wayazi ukuthi wayenelungele esethembisweni wazi ukuthi uNkulunkulu wayezothembisa kumbusisa ngakho wathukuthela ngakho konke ngakho wasecosha ucijo lokulima lwenkabi futhi wasebenza esikudinga kulobu busuku ngolo mfowethu ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu futhi unelungele kukho nesithembiso singesakho noma yini esasendleni sakho kucoshe uye ekubulaleni udevel usukohla ngothile lulodwa kuye kolunye amen futhi uzothola ukuthi izimpaphe zizondiza udevel uzokwehlulwa futhi uzoza ngaphambili uphelele futhi yini leyo esasendleni sakho na wena othe 40 Branham angina lutho esandleni sami ungahle ube nekhadi lomkhuleko qathaza into enhlabathini futhi uvuke egameni likaJesu Kristu futhi uthi ngiyathatha uKristu njengomphulukisi wami kulobo busuku haleluya ungahle ube nekhathekizimu elincane linamathele engalweni yakho futhi ufune ukungihlola ukuthi ngabe ngiqinisile noma cha ngahle into futhi uvuke egameni likaJesu Kristu futhi upapathizwe ngomoya ongcwele futhi uphumele ngaphambili kamu amen yebo mnumzane ungahle ube nesikejane sasivumo kholo ezincane ufanele uziphindephinde kuseni ngaphambi kokuba uye esontweni futhi uzifunde ukuze uzozisho lahla into futhi uthole ukugcwaliswa kwenhliziyo ngomangcwele amen qathaza into futhi uthathe lokho kusesandleni sakho noma ngabe yini esesandleni sakho ithathe futhi wenze ukwedlula konke ongakwenza ngakho ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu amen bakithi benginako wo ihora leshumi ngqocishe impela masikuleke baba wethu asezulwini akusikho okuningi esandleni sethu kodwa uNkulunkulu akusikho lokho kusesandleni sethu lokho ongakubeka esandleni sethu wo uNkulunkulu sidinga ukukholwa kulobu busuku thatha lo mlayezo omncane kulobu busuku Nkosi futhi ufake enhliziyweni yalo lonke ikholwa futhi babazi ukuthi kungekhatheleki ukuthi umuntu ubuthakathaka kanjani base noKristu duze futhi ngicela ukuthi uzopha lezi zibusiso usindise abalahlekile ugcwalise ngomoya ongcwele labo abangaphandle kukaKristu futhi uthole udumo enkonzweni egameni likaJesu ngiyacela amakhanda enu ekotheme angazi ngenkathi esisenza lokhu kubizele altar umzuzwana nje ngiyazi ukuthi lokhu kuyimfashini endala okumahadlada okukhufisisile ukushumayela ukuqonde ngo izihlahla amasasafrase njengoba kungaba njalo kodwa mfowethu uyakudinga ngesinye isikhathi kunjalo uyakudinga manje angazi uma kukhona noma ubani lapha kulobu busuku ongenayo indaba ethi izidabukisayo ukuba khale futhi aqhubeke lalela kuzoba nabantu abaningi abakhohliswayo kulokho kune noma yini engazi ngayo angiyi ezulwini ngoba umama wami waya lapho ngiyahamba ngoba uJesu Kristu wafa ukuze ngiye lapho ngifuna kubona umama wami impela kodwa ngifanele ngize kuKristu hayi ngoba umama wahamba kodwa ngoba ngiza njengesoni ngivuma isono sami ngemukela indlela ehlinzekiwe kaNkulunkulu kunjalo manje ngabe wena kulokho kusokothi ngisoni umshumayeli futhi ngifuna ungikhumbule emkhulekweni ngiphakamisa isandla sami kuwe ukucela ukuthi uzongikhumbula emkhulekweni njengesoni ningazi phakamisa izandla zenu noma kuphi ezithamelini na uNkulunkulu nibusise nxa zonke hehehe phezulu le endingilizini ezungeze uvulandi osesitezi ukhona noma yikuphi phakathi lapho na yebo ngiyazibona izandla zenu yonke indlela ngokuzungeza uNkulunkulu uyazibona futhi impela uyazibona masinya nemva kwenkonzo ngifuna nehlele lapha futhi nenze ukuvuma ninikele inhliziyo yenu kuKristu futhi nikhonze inkosi ngaye yonke inhliziyo yenu baba osezulwini njengoba ubusuku bukhula buqhubeka abantwana abancane abagulayo behlezi bezungezile ngiyakhuleka uNkulunkulu othandekayo ukuthi umusa wakho uzochithwa usabalale ezinhliziyweni zethu khona manje kwangathi le ndikimba encane yokuthi yini lokho kusesandleni sakho na kuMose akukho lutho ngaphandle kwenduku yomile kuDavide akukho lutho ngaphandle kwezintambo ezimbili ezincane ezinocezu lesikhumba kuyo into ayimane kuSamsoni lutho ngaphandle kwethambo elomile lomhlathi womnyuzi oNkulunkulu Shamgari hayi lutho ngaphandle kocitsho lokulima lwenkabe esandleni sakhe udondolo olulubhizi lwethu si ekugcineni kwalo futhi wabulala amafilisti angamakhulu ayisithupha hayi iqhawe hayi silwi kodwa indoda esesivumelwaneni Baba wasezulwini ungeke yini wena kulobu busuku Nkosi uthathe ngabunye esandleni sakho na siphe khona Nkosi futhi uvule ukukhona enhliziyweni yabo futhi kwangathi umoya wakho ongcwele ungenza ngokwedlulele kakhulu kulobu busuku Nkosi njengoba belindile izolo busuku ngijabule kakhulu ukukubona wenza izimpumputhe zibone nezithulu zizwe nezono kuba zize kuwe futhi onkulunkulu zonke lezi zinto ezinkulu ozenzile abakhubazekile kuba basombuluke futhi pume kulezo zihlalo futhi bahambe bazungeze egameni lenkosi onkosi kunkulunkulu mkhulu wena futhi siyakubonga ngakho futhi siyakhuleka ukuthi uzosindisa wonke umuntu kulobu busuku abaphakamise izandla zabo kwangathi bangelokothe balahleke kodwa kwangathi lobu kungaba ubusuku ukuthi abazokwemukela ngokoqobo abayikhulu noma amabili baphakamise izandla zabo futhi ngikhulekela ukuthi uzosindisa bonke ngenxa kaJesu ngokuba kusegameni ke siyakucela amen bathumela amabhayibheli ayisigidi ezantsi kula majuda bayangena nje bevele ezantsi e-irani lapho e-irani e-iraki naphansi emazweni lapho kufundeni fundani kulawo maphephabhuku ukuthi kanjani wangenisa izigidi zamajuda sibe nesikhathi sokungena entweni yesiprofetho nalawo majuda ayibuya nginesithombe sawo engena phakathi lapho lapho okwakuthatha ephuma emikhunjini ehla ezindizeni ethwele izinyonga zawo nezishosha zawo nezimpuputhe zawo ngakho akhumbukela kubo indoda eyathatha lesi sithombe umfowethu uJangen Brighton abanye okulindelekile lapha emhlanganweni wabuzile wathi nibuyela ini nonke na yizwe lendabuko wathi ukuze nibe nendawo engeyena uqobo ukuze nifele ezweni lendabuko bathi kabo siyabuya ukuzobona uMesiya Oni na bafundisi abaprofetayo ukube kuphela benazi ukuthi lokho bekuyini lapho leli vangeli like laphenduka lasuka kowezizwe laya eJudeni kowezizwe usephelile isikhathi sokuphela ngakho bawanikeza amabhayibheli bathumela isigidi phakathi lapho lawo majuda aqala kufunda lawo matestamente alifunda eliphindaphinda awazange azi ukuthi uJesu wayelapha awakaze ezwe lutho ngakho kade esezansi lapho kusukela ekuhlulekeni ukuthi bamba kweBabiloni ekuthunjweni futhi athi uma lo Jesu enimbizayo engumesiya asimbone enza isibonakaliso somprofeti njengoba enza lapha kuleli iBhayibheli futhi sizomemukela sonke sizomemukela uma ezofika futhi enze isibonakaliso somprofeti sizomemukela Futhi hoye bengise mamayileni angamakhula wathi awabe mabili akho emaviki namba ledlule kodwa umoya ongcwele wangicindezela hayi nje kwamanje oh ngingathanda kanjani ukukhulisa izigidi ezimbalwa zawo futhi ngithi ngiphonsa inselele kulokho egameni leNkosi Jesu uma engayikusenza isibonakaliso somprofeti bangakikini lapha kulezi zinkundla ezifanayo abazomemukela njengomsindisi womuntu siqu na bese kuthi ke lapho enza lokho ngiyothi lezi zinkundla ezifanayo khona lapha yilapho obaba bethu bokuqala bemukela khona umbhaphathizo bamoya ngcwele nezibonakaliso ezifanayo uJesu azenzile zizophinda futhi incamashini njengoba nikufundile eBhayibhelini abafuni ukuba nakho uNkulunkulu wabo unguNkulunkulu onamandla uNkulunkulu wabo akafi unguYesu lalamuhla naphakade futhi baya kukholwa qaphelani ngenkathi uJesu elapha emhlabeni akazange yazisho ukuthi ungumphulukisi abantu abaningi beza kuye abazange bathole ukuphulukiswa izikhathi eziningi emhlawombe wayeyiswa kwabafileyo ngiyacabanga kuthi kunezinkulungwane ezifayo ngekathi wayelapha emhlabeni akazange avuse ngaphandle kwabathathu lokho kuyisiqinisekiso wadabula echibini laseBethesda lapho abantu babelele beyizinyonga izishosha izimpuputhe labashwabeneyo akazange aphulukise nomunye wabo waya ngale ndodeni elele ohlakeni futhi wayiphulukisa wasuka wahamba wabashiya bonke abanye babo belele lapho indoda egcwele amandla egcwele ukukholwa uNkulunkulu uqobo lwakhe uEmmanuel lapha emhlabeni akhe phakathi kwethu wathi angenzi lutho ngokwami ngenkathi bembuza kuJohane ngcwele wesihlalo ishumi esishiyagalolunye wathi ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini indodana ingenze lutho ngokwayo ngaphandle kwalokho ebona uyise kwenza lokho indodana yakwenza ngokunjalo manje landelani kuphila kwakhe eBhayibhelini futhi nithole ukuthi kwakungesikho ngaso sonke isikhathi lokho baba ayembonisa khona Jesus wathi kumina wenze imisebenzi kubaba wami ohlala kimi yena wenze imisebenzi ngenkathi uPhilipu esephendukile wahamba futhi wathola uNathaniel wambuyisa wenze kanina wathi woza ubone ukuthi sinobani engimtsholile uJesu waseNazareth endodana kaJosefa wathi ngabe kukhona ukuhlo kungavela eNazareth na ngenkathi efika ezobona uJesu wenyuka emgqeni cishe njengalapha ya uJesu wambuka angahle ukuthi ubese emgqeni womkhuleko ngakho konke ngikwaziyo kodwa ufika lapho uJesu ayikhona ekhulekela abagulayo wathi kuye lapho imbuka uJesu wavele wambheka wathi yeka umIsrayeli kungekho nkohliso kuye wathi ungaze kanjani rabi na bamangalisa ngani wathi ungakabizwa nguFilipu ngenkathi ongaphansi komuthi ngakubona wathi wena uyindodana kaNkulunkulu wena uyinkosi kaIsrayeli wenyuka wadabula ngendlela yaseSamaria waye eJericho kodwa wenyuka wazongeza eSamaria phezulu le ngalo kwegquma wahlala phansi wamukisa abafundi bakhe owesifazane waseSamaria uyaphuma wambona lapho ekhamanzi ubaba wayemtshela ukuba akhuphukele lapho akamtshelanga ukuthi kwakuzokwenzekani nje khuphukela lapho ngakho watshela isifazane phezulu lapho wayesethi ngiphuzise wathi akusilo isiko ukuba amaJuda acele umSamaria kunjalo asinabudlelwane wathi kodwa kuba ubuwazi ukuthi ubani okhuluma naye yebo buyocela kimi amanzi wenzani na waqhubeka nengxoxo waze wawubamba umoya wakhe koneke lapho ese ubambile umoya wakhe ukuthi yini engalungile ngaye wathi hamba ulande indoda yakho wathi anginayo wathi usho kahle ngokuba ubona isihlalo nalena onayo manje akuyona yakho wathi ngiyabona ukuthi ungumprofeti wena wathi manje ngiyazi lapho uMessiah efika uzokwenza lezi zinto kodwa wena ukubani na wathi nginguye okhuluma nawe Uthe wagijimela emzini wathi wozani nibone umuntu ongitshele konke engake ngakwenza ngaba kuyena uMessiah lona na manje uma lo Jesu enguJesu ofanayo namhlanje ubengenza into efanayo namhlanje futhi njengoba uNkulunkulu embula angenza into efanayo ngabe kunjalo na manje buka lapha izolo ebusuku bekukhona abesilisa labesifazane bethezi lapha izansi kululudlu lapha abakhubazekile bethezi ezihlaleni zinamasondo kulobo busuku baphandle lapho ebandleni noma ngabe bakuphi behamba hamba ngani na uJesu Kristu bekukhona abesilisa abesifazane abeze emsamo isono empilweni yabo umoya ongcwele wehla ngo wabatshela nje ukuthi bekuyini nokuthi yini okufanele bayenze baphulukisiwe bemi khona lapho emsamo banikela izinhliziyo zabo kuKristu uma lowo kungeyena uJesu Kristu eBhayibheli angilazi iBhayibheli kuthiwani ngakho befundise na ngabe lokho kuzwakala njengoKristu eBhayibheli na manje akusiyo umuntu ngoKristu manje uma ezobuya kulobu busuku lapha futhi aveze into efanayo ayenza ngekathi wayelapha emhlabeni ngizomemukela nonke-ke njengomsindisi njengompulukisi futhi nimkhole ngenhliziyo yenu yonke na uma nizokwenza ningaziphakamisa izandla zenu na uNkulunkulu anibusise Baba wethu yasezulwini manje yikho yilokhu kuphela engikwaziyo ukukwenza okunye kukuwe msindisi wami othandekayo futhi ngikhulekela ukuthi uzosipha izibusiso ngegama likaJesu amen Manje sithathe wonke amakhadi omkhulekezi lobusuku ngikholwa ukuthi bakhiphe amanye amasha namuhla uma umfana ngiyabona ube lapha esikhashaneni esedlule futhi bekuyini oh kulungile asiqale futhi sibashayise umugqa abanye babo konake ubani onokuqala na ubuke ikhadi lakho lomkhuleko futhi uzolithola uma ukhona ungeza ngapha ileli nenekazi lapha kulungile yebo khuphuka nje nenekazi khona lapha kuthi ukubanzi makancane mhlawumpe ngizodingeka ngibizo yedwa noma ababili nje ubani onowesibili na ungasiphakamisa isandla sakho noma ngabe ubani onowesibili na inenekazi emuva lapho ungeza nenekazi uma uthanda na ubani onowesithathu na Ungaziphakamisa isandla sakho na noma ngabe ubani ono owesithathu ungaziphakamisa isandla sakho na emuva lapha mnumzane uxolo kulungile ungakhuphukela lapho na owesibili nowesithathu manje owesine ubani no owesine na ungaziphakamisa isandla sakho na wena mnumzane na ungehlela lapha na kulungile owesihlanu ubani ono owesihlanu na unawone nikazi na ungehlela lapha na owesithupha ubani onowesithupha na ungaziphakamisa isandla sakho na owesithupha na abanye benu mngenisi woza lapha futhi noma bamba laba lapha kulezi zihlalo noma yini ngiyaxolisa kulungile lokho kulungile kulungile inombolo bengiyini owesihlanu na ubani owesithupha ubani onowesikhombisa na ikadi lomkhuleko lesikhombisa ungasiphakamisa isandla sakho khona lesikhombisa ininikazi lapho lesishiyagalombili ungasiphakamisa isandla sakho ngokusheshe na lesishiyagalombili lesishiyagalolunye ungasiphakamisa isandla sakho khona manje na lesishiyagalolunye kulungile elishumi futhi manje njengoba beshaya umugqa manje bangaki kulezi zethameli ndawo zonke manje ngifuna ukunibuza manje lokhu okuyimfashini endala okushumayela kwasesihlahleni isasafrasi kungaba madlala njengoba kungaba njalo kodwa mfowethu yilokho kuphela engikwaziyo yilokho okwangisindisa futhi yilokho kuphela engikwaziyo konke engikwaziyo angifuni ukunicasula kodwa impela ngingamane nginicasule kancane manje ukuze ngikulungise noNkulunkulu futhi uyazi ukuthi ngifanele ngiyime lapho ngalelo soko futhi ukhombe umunwe wakho ebusweni bami futhi uthi kungani ungangitshelanga iqiniso na niyabo ngincamela ukukulungisa manje ubungeke yini konke kuxazululwe na manje bangaki lapha ongenalo ikadi lomkhuleko futhi ufuna ukukhulekelwa na ungasephakamisa isandla sakho na phakamisa nje isandla sakho awunalo ikadi lomkhuleko kodwa nokho uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa kwangathi inkosi uJesu ngomusa wayo ingakubusisa njalo kulungile manje uma sizoba nenhlonipho yokuzithoba imizuzwana embalwa asibone uma besemgqini wena ukuthi sicishe sibe baningi njengoba ungangena kulowo muqa ngiyacabanga kulungile sizokhulekela abambalwa khona lapha manje bese ke sizolinda nje kancanyana ukubona nomaphi lapho owethu oyigogo ubaba sezulwini ezohola manje ngifuna nikholwe ngayo yonke inhliziyo yenu ngibona indoda esivele efikile ngabe yintombazane yakho leyo na ngabe yiyona indoda inokukholwa okukhulu kakhulu inentombazane encane noventle ehlezi lapha ngenkathi lo mugqo omkhuleko oqala kokuqala iyasondela futhi ikhumula insimbi enkulu nesicathulo kumntwana wayo
That's faith.
Yilondlela futhi lokho ukukholwa yilondlela yokukholwa
Our loving savior
umsindisi wethu nothando wazi zonke izinto angenza zonke izinto manje ngakulomugqo omkhuleko lapha abambalwa nje ukuthi mhlawumbe singamisa abanye abambalwa ngomzuzwana ngifuna ukunibuza ngalapho ngabe nonke nizihambe kimi emgqeni womkhuleko na uma niyizo phakamisani izandla zenu nonke ninazihambe ngabe nonke nizihambe lapha yana phakamisani izandla zenu yonke indawo phakathi ngabe zonke izihambe khona ke angekwazi angazi lutho ngawe kodwa ngifuna ukukubuza ukuthize kwenze nje lokhu nje eBhayibhelini manje kuba ke uJesu bemi lapha egqokele suti anginika yona na manje ukube ubemi lapha na beyokwenzani ngalesi simo kulobu busuku na kuthiwani uma othile lapha ya ubengafika besethi Jesu uzongiphilisa na uyazi ukuthi ubengathini kuwena ubengathi sengivele ngikwenzile awukukholwa na kunjalo na lokho akwenza eCalvary angeke esakwenza niyabo wakuphilisa eCalvary wakusindisa eCalvary manje wena wothi ngasindiswa eminyakeni emibili edlule mfoti branham awu awusindiswanga kwemibili wasindiswa eminyakeni engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye edlule wakwemukela eminyakeni emibili edlule ujesu wakhokhela izono zakho ngenkathi efa ecalvary wakhokhela ukugula kwakho ngenkathi efa ecalvary ngakho-ke uma unkulunkulu ngomusa wakhe enza lokho into kuphela angayenza manje bekungaba phakathi kokuthi acoshe ibhayibheli ashumayele izwi noma angahle akwazi ukukhuluma ngolwimi obelunga hunyushwa ngomunye umuntu futhi atshele othile okufanele akwenze noma yena eyinkosana yabaprofethi ubengakwenza mhlasimpe ame lapha njengoba enze ngesikhathi sebhayibheli nokukholwa kwakho bekungenza futhi kumthinte aze amandla aphume kuye futhi waphenduka wathi ubani ungithintile na futhi ubengaqalaza futhi akutshele ncamashiyo okwenzekile ngabe kunjalo ngabe lowo ngujesu na khona ke uma leli ninikazi lihlezi lapha esihlaleni lingakhuphukela lapha nojesu beyolazi angilazi unkulunkulu uyakwazi lokho angikazi ngilibona empilweni yami kodwa engizama kukuletha kini bangane ukuze nihlale nikhumbula manje ngenkathi ujesu enza lezo zinto ufilipu wathi wayeyini na indodana kankulunkulu owesifazane wathi wayeyini na yena impela umesiya ngoba wakwenza kodwa amajuda athi wayeyini na athi ungumbhuli ungudevele ungubhelizabhuli inkosana yabo bonke ababhuli niyabo babazi ukuthi wayazi ukuthi yini ingalungile ngabo wayezazi izinhliziyo zabo, wayezazi izinkathazo zabo, ngoba ubaba wambonisa lokho ayefuna akwazi. Niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na? Manje lowo nguJesu kulobu busuku ofanayo. Kulungile, manje hlaniphani ngokuzithoba noma ngabe nikuphi, futhi manje lokhu kufanele kukucazulule kanye kube phakade. Ningaliletha lelo nenikazi lapha noma nilitshele lize lapha na woza lapha. Mina nje manje nenikazi ngifuna nje ume lapho, yilokho kuphela okumele ukwenze nje, yilokho kuphela engikucela kuba ukwenze. Yima lapho nje.
I don't know you.
Manje angikwazi awungazi, uvele waphakamisa isandla sakho ubungangazi, nami angikwazi, kodwa uNkulunkulu uyasazi sobabili dadewethu, futhi yena ngingabazile ngalokho dade mzuzu, niyabo okusho lokho, kodwa ngiyabona manje unjalo. Manje niyabo kuyinto yokuqala engiyaziyo ukuthi ungumKristu, ngoba kuthe nje ngingabamba umoya wakho ungene kanjalo ukuthi ube ngumKristu. Uyabo, umoya wakho wamukelekile. Uma ulokhu uqhubeka uba mnyama futhi ube ufiphala, bengizokwazi ukuthi ubungisuye. Uyabo, futhi ngakho-ke bengingeke ngikubize ngodade wethu, ngakho-ke kodwa ungumKristu. Manje lokho okungako, manje lokho manje yilokho uFilipu akusho kunatanayeli ngenkathi ekhuphukile, wathi bheka umIsrayeli noma ikholo okungekho kohliso kulo. Wathi waze kanjani ukuthi bengingumIsrayeli ikholo leqiniso na? Niyabo, lowo ngumoya ofanayo, lowo wesifazane wayengaba yisoni esikhulu, kodwa ngiyazi ungumKristu. Niyabo, ngoba into yokuqala umoya wakhe ngenkathi lelo gcobo olulapha manje lubambe ngokushesha. Niyabo, ngibonile ukuthi bekungumKristu, kukwenze wamukela. Niyabo, ngakho yena ngiyazi ukuthi ungumKristu. Manje uma ngingamazi osifazane angazi uma umoya ongcwele uzomambulela ukuthi yini ayizele lapha. Manje kusobala lapho ngikhuluma isikhathi eside kanaye, kuningi okungakusho, ngiyakwazi lokho ubusuku nobusuku. Kodwa uma bekungangitshela nje ukuthi yini ayizele lapha, ngabe lonke iqembu lenu belingakholwa ukuthi ngikhuluma iqiniso na? Lokho bekungaba uNkulunkulu ethi kuyiqiniso. Manje indoda ingadlula lapha futhi ikutshele noma yini emhlabeni, yenze uhlobo oluthile lobuhlanya, yenze noma yini eyifunayo. Lokho ingakwenza, lokho ikutshele, lokho akukwenzi kube njalo. Kodwa lapho uNkulunkulu ebuya ngapha futhi ethi lelo iqiniso, khona-ke kungcono ukukholwa. Sizathi lokho ukungakholwa lokho yisono. Ngakho ngifakazile manje yisikhathi sikaNkulunkulu sokufakaza ngokuthi ngabe ngikhuluma iqiniso noma cha. Kulungile, manje ngimi lapha nje ngikhuluma nenenekazi, ngikaze ngilibona empilweni yami. Kodwa nenekazi linokuzwa khona manje ukuthi into ethize iseduze kwalo, ukuthi akusiyena umfowabo lapha umuntu, kukhona into ethize eduze kwalo eliyaziyo ukuthi iyini, futhi yileyo ngelosi khona lapho niyayibona esithombeni ilapha manje okukhanya nje phakathi kwami nosifazane. Yingaleso sizathu ukuwele phansi lapho futhi ngakuza kwemukelekile, kukhanyisa kuyo yonke indlela ungumKristu. Manje ngifuna nje ukukhuluma nawe umzuzwana nje ngawe, ngokuba yisiguli sokuqala, futhi ngifuna wonke umuntu noma ngabe kuphi nokuthi yini engalungile ngawe, buka ngale ndlela futhi uthi manje, Nkosi Jesu, uma wena ngiyayazi leyo ndoda phezulu lapho iyindoda nje, futhi uma futhi uma nje uzongivumela, ungivumele ngibe nokukholwa, futhi makuthi kukholwa kwami kwakhiwe nje endaweni njengenenekazi belizoba, bese kuthi-ke qaphela ukuthi uNkulunkulu uzokwenzani, bese kuthi-ke uyamemukela njengompulukisi wakho noma njengomsindisi wakho noma yini oyidingayo. Manje kukhuluma nawe nenekazi, kunabantu abaseduze impela nxa zonke kulobu busuku, ngivele ngakukhetha imimoya evela yonke indawo. Manje mina ngiyindoda nje, khona-ke wena njengowesifazane kuwuhlobo olufanayo lwesithombe uJesu ekhuluma kwesifazane emthonjeni wesilisa nowesifazane futhi. Manje angikwazi futhi angikaze ngikubone, kodwa ngifanele nje ngehlukanise umoya wakho kulena eminye umoya wabantu abakhulumayo noma lowo okhulekayo. Niyazi ngalesi sikhathi okukholwa kungena, kodwa masinyane manje uma izethameli zisalizwa, iphimbo lami ininikazi liyasuka kimi futhi liyininikazi. Lowo wesifazane ome phambi kwami usanda kuba sesibhedlela maduze, futhi lokho kusanda kwenzeka emahoreni edlule, usanda kukhishwa esibhedlela namhlanje noma kulentambama ngelesikhombisa nqoku lobu busuku, ngenkathi ephuma esibhedlela unesifo segazi esingandile esihambisana nesimo sokujuka kwengqondo. Hamba nje endleleni yakho dade, ukukhola kwakho ngiyakuphulukisa, uzisindisile. Amen.
All your heart now.
Uyakholwa na yonke inhliziyo yakho manje yiba nokukholwa ungangabazi.
If thou canst believe, all things are possible. But you got to believe.
Uma ungakholwa zonke izinto ziyenzeka kodwa ufanele ukholwe.
I just have faith out there.
Manje vele ube nokukholwa phandle lapho futhi uza kuba nakho ukucelana.
Little lady sitting there in the pink.
Ininikazi elincane lapho ejazini eliphingi linale yonkathazo yesinye nje ubulukisiwe uNkulunkulu akubusise. Beka isandla sakho phezulu ininikazi eliseduze kwakho ngoba lihloshwa yisifo sokwethuka ngapha ngaleya.
Our heavenly Father.
Baba wethu yasezulwini ukukholwa kwakhe kuthintile ngibe buthakathaka ngikubonile ukukhanya kwakho kulenga phezulu kwakhe ngibamemezela ukuthi baphilile egameni lika Jesu Christu indodana kaNkulunkulu. Amen.
See, you don't need prayer card. You have faith, believe that God has said truth.
Niyabo awulidingi ikadi lomkhuleko nokukholwa, kholwa ukuthi uNkulunkulu ukhulume iqiniso ngokuba akalutho ngaphandle kweqiniso, ungumthombo walonke iqiniso.
Just be reverent. Just
manje hlonipha ngokuzithoba nje, kholwa nje ngenhliziyo yakho yonke, umele ungaba nakho lokho okucelayo uma nje uzokholwa. Manje yiloko esikole lesina angisangene kodwa umhlaba usoze wazi dadhe umuzwa onje okuyiwo.
We do not know each other, we're strange to each other. And I am
manje ba thina si asazani sizihambi komunye nomunye futhi ngingomfoweni inkosini uJesu futhi silapha sizama ukusizana. Uma bengingakusiza futhi ngingakwenzi bengiyoba yisilwane. Uma bengingakusiza kodwa akukho lutho kimi engingasiza ngakho ngaphandle kokuthi uNkulunkulu angazise ukuthi ngenzeni. Ngakho uma ezongembulela ukuthi kungani umi lapha uzokwamukela khona ke njengeqiniso uma kungokwezimali noma ngabe kuyini.
You believe that God is in.
Uzokholwa ukuthi uNkulunkulu ukhathalela udaba lwakho futhi uzozwa na uzokwenza na.
May the Lord grant.
Sengathi inkosi ngapha ngumkhuleko wami njengoba ungibuka, hayi uyazi njengoba uPetro noJohane bedlula esangweni elithiwa elihle bathi sibheke, uyabo sibheke.
Look to them as him, but just
hayi ukubabheka njengaye kodwa ukunaka lokho abakushoyo ukubamba ukuheha kukamoya.
I see that you're had some trouble with
ngiyabona ukuthi ube lenkathazo ngesimo samehlo futhi ngibona udokotela osihlolayo futhi uthintene nenye indoda futhi leyo ndoda abazi ukuthi yini engalungile emehlweni akho. Abakwazi ukusho, abakwazi ukubeka isandla sabo kukho ukuthi kuyini. Bese kuthi ke ngiyababona bekunikeza uhlobo oluthile lwento ethize ezansi esiswini lapha noma kuthize yisisi esilengayo nesisu esilengayo odokotela sebekudelile mayelana nalezo. Futhi awuveli kuleli dolobha, uvela enhla nomgwaqo ngale ndlela i-Atlanta.
And the doctor said, Miss Curdy, you're something like that, he called you. That's right. You return home now and be well.
Futhi uDokotela wathi Nkosazana Trudy noma into efana naleyo ukubizile kunjalo buyele ekhaya manje uphile, ukukholwa kwakho kuyakuphilisa, uNkulunkulu akubusise, yiba nokukholwa.
The father of the child. Have faith in God. Don't doubt.
Ungubaba womntwana na yiba nokukholwa kuNkulunkulu ungangabazi kodwa kholwa uma ungakholwa.
Remember this is not me.
Manje kumbulani lokhu kumina kuzweni akunjalo manje isimo sakho sengqondo ngakukho. Ngubize ngalokho ofisa ukukusho lokho kuzonquma ukuthi uthelani kukho kuye ngokuthi ubhekana kanjani nakho. Owesifazane wathinta ingubo yakhe wayenamandla afika kuye, umuntu owamukula ebusweni futhi wamshaya ngomhlanga wayesethi profeta usho ukuthi ubani ukushayile, kwakungekho mandla kulokho. Nelinikazi elincane elihlezi khona emuva lapho uhloshwa inkathazo yekhanda awunjalo nelinikazi na uhlezi futhi ungibuka khona lapho uyakholwa ukuthi uje. Yebo ma'am, uyakholwa ukuthi uJesu uzokuphulukisa na? Ukuphulukisile khona lapho eyakho wahloshwa yilokho esikhathi eside nelinikazi sekusukile kuwe manje.
Your faith made you whole. Praise be to the living God.
ukukholwa kwakho kukusindisile makabonga uNkulunkulu ophilayo usimthanda kanjani ufanele umthande kanjani ngikathi moyo ngcwele sahamba lapho kukhona indoda ehlezi ngemva kwakho ehlezi lapho enesifo samathambo uyakholwa mnumzane ukuthi inkosi Jesu uzokusindisa na uyakukholwa na yebo mnumzane uyakholwa na kulungile mnumzane ungaba nakho ukuphulukiswa kwakho ke uNkulunkulu kubusise ukuthi ukukwethosa akuzange na ininikazi lekhezi khona emuva lapho liphakamise isandla salo likhuleka lilenkathazo yesinye lifuna ukuphulukiswa nalo lingibuka ngqo lihlezi emuva ngqo ngemuva uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa emuva lapho ninikazi na
if you believe it you can have your healing amen isn't he marvelous
kulungile uma kukholwa ungaba nakho ukuphulukiswa kwakho amen akamangalizi yini na Lelikazi elihlezi emuva lapha emuva ngqo ukudabula lapha liyangibuka ngqo ngibona ukukhanya kulenga phezu kwalo alinalo ikhadi lomkhuleko kodwa lihloshwa inkathazo yenhliziyo nesifo samathambo lokho kukhanya kuhambe kwasuka ngqo kulendoda kwaya kulo kwadabula lapha ngqo futhi manje dadhe uma ufuna ukukholwa ngenhliziyo yakho yonke ugqoke izibuko ufuna ukukholwa ungaphulukiswa
Jesus Christ will make you well God bless you all right that settles it
uJesu Kristu uzokuphilisa uNkulunkulu akubusise kulungile lokho kuyaxazulula amen oh kumagalisa kanjani uyakholwa na manje lapha kubukeka sengathi beningakubona lokho bangani abangamaKristu niyakubona lokho kukhanya okuzongezayo na umi khona lapha kuze ngophezo kwaleyo la uhlezi khona lapho lapho unemithambo eyimiqhanza uhlezi khona lapho
you believe Jesus is going to make you well with those veins Heal you. You believe it with all your heart. If you do, you can have your healing.
Uyakholwa ukuthi Jesu uzokuphilisa ngaleyo mithambo, phulukise na uyakukholwa ngenhliziyo yakho yonke na uma ukholwa ungaba nakho ukuphulukiswa kwakho uNkulunkulu kubusise.
Excuse me, sir. You believe me to be his servant?
Uxolo mnumzane, uyangikholwa ukuthi ngincike yakhe na wena uza nengane yakho inganyana enomoyo omuhle kakhulu. Angikwazi uyakwazi lokho ngisihambi ngokuphelele kuwe. Angikazi ngikubone, ngiyacabanga empilweni yami mnumzane, siyisihambi ngokuphelele omunye komunye. Kodwa uNkulunkulu uyasazi sobabili. Akasazi mnumzane na?
You got your little baby.
Ngane yakho encane futhi ngiyayibona leyo ngane iphuma ukuyohlolwa futhi udokotela uthi anikho ithemba ngayo leyo ngane ihlutshwa umdlavuza egazini ukuthiwa ileukemia umdlavuza wegazi kulungile anikho ithemba emhlabeni ngayo futhi mfowethu uyise waleyo ngane udinga inkosi Jesu Kristu njengomsindisi wakho awumdingi na uyisoni uzomemukela manje njengomsindisi wakho na wena ungaziphakamisa isandla sakho uthi nkosi ngiyakwemukela manje beka isandla sakho ngqo phezu kwengane yakho uNkulunkulu somandla egameni lika Jesu Kristu manje ngiyamkhuza lo devil obulala lengane kwangathi ukuxolelwa nomusa kungafika kulobaba futhi kwangathi bangahamba futhi baphile futhi babe ndawonye ngentokozo egameni lika Jesu amen uNkulunkulu kubusise izono zakho sezihambile yeba lokukholwa kuNkulunkulu manje amen
believe on the Lord Jesus Christ and you can be made well you believe in
kholwa enkosini uJesu Kristu futhi ungasindiswa uyakholwa na
what do you think sir you believe me as God's servant
ucabangani mnumzane na uyangikholwa njengenceko kaNkulunkulu na inkathazo yakho isemhlane wakho yisimo somgogodla kunjalo akunjalo na namathemba kulobobusuku ukuthi ungasindiswa futhi enye into unomkhuba ofuna ukukhunjulwa kuwo akunjalo na ukubhema ozikilethi uzobayeka khona manje na phakamisa isandla sakho uthi Nkulunkulu lokho kuyakuqeda endleleni yakho nenkathazo yakho yeqolo izosinda egameni lika Jesu.
Let's say praise be to God.
Asithi makabonge uNkulunkulu ukufa kuseduze kanjalo nokuphila. Uyakholwa ukuthi uKristu angakuphulukisa kuleli demoni elibi kabi na uyakholwa ukuthi uzolisusa kuwe futhi akusindise kulomdlavuza na. Kunkulunkulu somandla mqalisi wokuphila umnikezeli waso sonke isipho esihle thumela izibusiso zakho phezu kowesifazane futhi umphulukise egameni lika Jesu ngiyakhuleka Sathane ngiyakukhuza egameni lika Jesu amen
Go on your road rejoicing now
Hambe endleleni yakho uthokoza manje.
Just a minute. What do you think, sir, sitting here in a wheelchair?
Umzuzwana nje ucabangani mnumzane uhlezi lapho kuleso sihlale sinamasondo na. Uyakholwa na?
You believe Jesus will make you well?
Uyakholwa ukuthi Jesu uzokuphilisa na ukuthi ukushaya ngalongathi akwenzanga na uyaqonda ukuthi kukhona okwenzekile
ngikholwa
ukuthi ngencebo yakhe na uzongilalela njengomprofeti wakhe na koneke ungakwazi ukusukuma esihlalweni sakho sinamasondo futhi usiphushe bese uya ekhaya uJesu Kristu uzokuphilisa ungesabi kholwa
nani
nonke nginale saphuma ningenza into efanayo ndangoke yebo mnumzane ngiyafuna ukusukuma na nonke nimengeza inyawo zenu ngalesi sikhathi ngo uNkulunkulu mnini mandla wonke emqaliso kuphile mnikeze lo sonke isipho esihle Tumelo boye wako pezu kwa laba bandu Kuti ubapulugi ise bonge Satan engi yaku yale kameni le kose Jesus Christ kumba kwa laba bandu Nonke manini ngezi nyawo zenu Yonke indawo futhi nidumise uNkulunkulu Umoya ongcwele